The sermon, Gabriel's instructions to Daniel, was delivered on Sunday morning, the 30th of July, 1961, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi imiyalelo kaGabriel kuDaniel washunyelwa ngomhlawumbi kuJulayi ngo-1961 kumnquba kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Good morning, friends.
Inkosi kusikelele mzalwana, bhotani kusasa nje sihlobo.
It's very hot to be in the tabernacle this morning, but very glorious to be here.
Amen.
Kushushu kakhulu kuba kulomnquba ngalentsasa, kodwa kuyintsikelelo kakhulu kuba lapha.
So glad that we could get in today for this service.
Ndivuya kakhulu kuba sibe noku sinokungena apha namhlanje ngale nkonzo.
And I've given out that I have a study now on this 70 weeks of Daniel.
Ndibebe nisazi ukuba ndiyakuba nokufundisisa ngoku ngeziveki zimashumi asixhenxe zikaDaniel.
That ties in the rest of the message before I can go with the seven seals.
Sona ziya kunxibelana nomyalezo uphela ngaphambi koba siye kumatywina asixhenxe.
Which is seven seals, seven plagues, seven trumpets, three wolves, a woman in the sun casting out the red devil, the 144,000 sealed away, all happens between this time.
Oko kuthi amatywina asixhenxe, izibetho ezisixhenxe, amaxilongo asixhenxe, oye abathathu umfazi elangeni, ukulahlelwa ngaphandle komtyholo obomvu, ikhulu elinamashumi amanesine lamawaka lityiniwe. Konke oko kwenzeka phakathi kweli xesha.
And I thought I had to get this in first.
Kwaye bendicinga ukuba ndiya kube ndifake oku phakathi kuqala.
Now it's hot. We don't aim to stay too long, just as we can.
Ngoku kushushu asisimiselanga ukuhlala ixesha elide kakhulu. Kukangangoko nje sinoba nako.
And this is a season, usually off season, that when people don't have church too often.
Yaye eli xesha lemozulu elungileyo esiqhelweni ngexesha lemozulu embi kuxa abantu bangaqhubi inkonzo ngokude kakhulu.
Especially in all of them got air-conditioned rooms and so forth where it's comfortable.
Kwaye ingakumbi bebonke banamagumbi aneziphosisi zobushushu njalo njalo apho kuhlaleka kamnandi.
We wish we had that, but at this time we don't have it.
Sinqwela ukuba sibe besinaso kodwa ngeli thuba asinaso.
Many of our forefathers sat out in a hot sun.
Abaninzi bobaba omkhulu bethu babehlala phandle kwilanga elishushu.
And I think of apologizing to the people for not having an air-conditioned room. My thoughts always drift back to Africa.
And ndicinga ngokucela uxolo ebantwini ngenxa yokungabi nagumbi lineziphosisi zobushushu, iingcinga zam zihlala zibuyela emva eAfrica.
Where they laid there in those storms and them women with their hair hanging down in their face lay there both day and night, never leave the spot from where they're laying.
Apho abehleli khona kwezo zitshingitshane babe abafazi benenwele ezijinge ebusweni babo bahlale apho kokubini ebusuku nasemini bengemki ukusuka apho bebengqengqe khona.
Don't eat, drink, or nothing. Stay right there just to catch a word or two now and then of the Lord.
Bengadli bengaseli kungekho kwanto bahlale kanye apho kuze nje babambe ilizwi okanye amabini njalo emva kwethutyana elenkosi.
I can think of Mexico when it's so hot. But honest, I sat in an air-conditioned room and tried to fan myself. It was a hot.
Ndicinga ngeMexico xa kushushu kangaka. Eneneni ndahlala kwigumbi elinesiphosisi sobushushu ndazama ukuzenzela umoya kwakungeshushu ngako.
And see them people come there at 9 o'clock in the morning in that big arena. And no seats to sit down.
Ndaze ndabona abantu bengena apho ngentsimbi yethoba kusasa kuloo ndawo inkulu yezemidlalo kungekho zitulo zakuba kuhlalwe kuzo.
Sick people, real sick. Dying, sick, cancer, tumor, sick mothers, little dying babies and everything.
Abantu abagula mpela besifa begula ngomhlaza amathumba ahlumayo nomama abagulayo abancinane insana ezifayo na yonke into.
Stand right there in that boiling hot sun, not a shade nowhere, and just lean against one another from 9 o'clock at morning till 9 that night. Just to hear 30 minutes through an interpreter and see the works of the Lord.
Beme kanye apho kwelo langa libilayo kungekho mthunzi naphina boyame omnye komnye ukususela ngentsimbi yethoba kusasa kude beyethoba ngoko kuhlwa ukuza kuva nje isithuba samashumi amathathu emizuzu ngetoliki babone imisebenzi yenkosi.
Set their weight, big old heavy garments on, they wear them winter and summer, it's all they got.
Bahlale apho balinde befake ezo zinxibo zakudala zinzima bezinxiba ebusika nasehlotyeni kuphela kwazo abanazo.
And then I think of laying out there in those jungles, how they'd bring those sick people in and couldn't even move.
Ndize ke ndicinge ngokulala apho phandle kuloo mahlathi nendlela ababesithi bezise abo bantu bagulayo babangenise ababengakwazi nokushukuma.
When in India, one they'd pile one down and lay one on top of that and one on top of that one, like that with leprosy and diseases.
Nase India, xa babeye babafumbe apho phantsi baze bangqengqe omnye phezu kwalowa, omnye phezu kwalowa ngolo hlobo, beneqhenqa nezinye izifo.
For they drag them through and out of the streets and lay them in that hot, boiling, tropical suns in the storms and lightning of flashing and things like that.
Apo babeye babarhuqe, bebangenisa, bebakhupha ezitratweni, babalalise kwelo langa lishushu, lishushu kakhulu, amalanga etropic, indawo ezinemozulu eshushu kakhulu, kwizitshingitshane zemvula nemibane, ilanyaza nezinto ezinjalo.
They'd lay right there in that sun and storm and everything and never move or complain. Just to try to catch a word of God now and then, something for their soul.
Babeye bangqengqe kanye apho kwelo langa nesitshingitshane nayo yonke into bangakhe basuke kungenjalo bakhalaze nje bazame ngokufumana ilizwi likaThixo njalo ethubeni into ethile ukwenzela umphefumlo wabo.
And why should we apologize this morning with a roof over our head? Fans are going.
Ngoko singathini ucela uxolo ngale ntsasa sinophahla phezu kwentloko yethu amaphiko okwenza umoya ebaleka.
We should be ashamed if we complain about it.
Amen. Amen.
Simelwe ukuba nenhloni ukuba siyakhalaza ngalonto.
So I remember not long ago in an island, one of the islands out in the South Seas. I was having a service there that night.
Ngoko ndikhumbula ungekudala kwixesha elidluleyo eziqithini, kwezinye zeziqithi zakwilwandle zasemazantsi, ndandiqhuba inkonzo ngobo busuku.
And oh, I'd come up a storm. Oh, I never seen such a storm.
Kwaye oh, kwafika isitshingitshane semvula. Oh, andizange ndisibone isitshingitshane esinjalo.
This one flash of lightning after the other, lighting up the country.
Ukulanyaza okunye kombane emva kokunye kubethe likhanye ilizwe.
And how the winds are blowing until the trees is laying right on the ground.
Nendlela imimoya ibhudla ngayo ngokude imithi ibe yayilele emhlabeni.
I said, well, I might as well take off my suit because there'll be nobody down there.
Ndathi ke ba ndisenokuyikhulula isuti yam ngokuba kuyekubakho umntu pha ezantsi.
A few moments, the little car backed up the door and someone knocked at the door, ready to go.
Kwimizuzwana embalwa imoto encinane yadeda isiza emnyango, kwakho umntu onkqonkqoza emnyango elungele uhamba.
And I said to the boy, he could speak English, I said, anybody down there?
Ndaze ndathi kulo mfana wayekwazi ukuthetha isiNgesi, ndathi kukho umntu okhoyo phaya.
I said, you can't even get within city blocks of the place. On a big ball fit park.
Wathi awunako nokungena nditsho kwisithuba esingangesakhiwo sasedolophini sala ndawo kwibala elikhulu lebhola.
And I said, do you mean that the people are out there like that? I said, all this storm?
Ndaze ndathi uthetha ukuba abantu baphume phandle olo hlobo. Ndathi kwesi sitshingitshane semvula.
They said, they want to hear about God.
Bathi bafuna ukuva ngoThixo.
And so I went down there and there were ladies, young girls, teenagers.
Ndazendehla ndaye apho kwakho amanenekazi amantombazana aselula akubudala obuphakathi.
Not sniggering, laughing, popping chewing gum, talking about their boyfriend.
Engagigitheki ehleka edubulisa intshungama encokola ngabafana athandana nabo.
Every word they just lay onto it, never move. Just sit and listen.
Lonke ilizwi babehlala kulo bangakhe bahambe bahlale nje baphulaphule.
Make an altar call, make this an altar call, and thousands raised with tears streaking out of their eyes like that with their hands up to God wanting mercy for their soul.
Kukhe kwenziwa nje ubizela ngaphambili abagoqukayo ukwenzela nje ukubizelwa esiguqweni ngamawaka ayephakama inyembe zisihla ngolo hlobo okuphuma emehlweni abo izandla zabo beziphakamisele kuThixo befunela imiphefumlo yabo inceba.
Young girls and boys, 17, 18 years old.
Amantombazana aselula namakhwenkwe aneshumi elinesixhenxe ishumi elinesibhozo obudala.
Now it's kind of hard to get the old folks to even listen, you see.
Ngokunzima ufumana abantu abadala noba baphulaphule, uyabona?
It shows that we haven't got nothing to complain about. Thanks be to God. Yes, sir.
Kukubonisa ukuba kukho nto sinokukhalaza ngayo, makubulele kuThixo, ewe mhlekazi.
We'd like to have it all modern like the rest of America, but we haven't got it that way, so we'll just make out what we got.
Amen.
Singathanda uyenza yonke into ibe yexesha langoku njengayo yonke iMelika, kodwa sinayo ngolo hlobo. Siyakwenza njengoko sinako.
Now, I got a little thing that I noticed that I'd like to do here in the tabernacle again.
Ngoku ndinento encinane ndiyiqapheleyo endingathanda ukuyenza kulo mnquba kwakhona.
How many's got Bibles? Raise your hand.
Bangaphi abanazo iBhayibhile? Phakamisa isandla sakho.
Good. Let's turn to Psalms 99 before we have prayer.
Kulungile. Masityhile kwindumiso amashumi alithobane toba phambi kokuba sithandaze.
We used to do this, Brother Neville, years ago.
Sasidla ngokuyenza le nto mzalo Neville kwiminyaka eyadlulayo.
I don't know where you, have you already read a psalm this morning?
No.
Andazi nokuba senifundile indumiso ngale ntsasa?
No. I'd just like to, the congregation to read some of the psalms.
Hayi, ndingathanda ukukhe ndenze njalo ibandla lifunde indumiso ethile.
This morning when I was sitting in my study room, meditating on this message and word.
Ngale ntsasa xa bendihleli kwigumbi lam lokufundela, ndicinga ngalo myalezo nelizwi.
I thought, you know, it'd be good again to have them all to read a psalm. I like it so well.
Ndiyenda cinga uyazi kungalunga kwakhona ukuba ndibenze bonke bafunde indumiso. Ndiyithanda ngokukhulu loo nto.
The reason I was just a little late, a long distance call, in Cheyenne, so that's the reason I was.
Isizathu sokuba ndibe ndifike emva kwexesha kancinane kukho umnxeba ovela kude abathe bandenzela wona ovela eChain. Ngoko naso isizathu sokuba ndibe ndenze njalo.
And now while we're turning to this psalm, I have some announcements to be made. It would just give me.
Kengoku ngelithuba nityhila kule ndumiso ndinezibhengezo ezithile ezimele ukwenziwa endisandula kuzinikwa.
That's Psalms 99.
Indumiso amashumi alithoba anethoba.
From henceforth, all announcements concerning meetings here at the tabernacle and in the campaigns will come from the office at Jeffersonville.
Ukusukela ngoku zonke izibhengezo ezibhekisele kwiinkonzo zalapha emnqubeni noba zezemvuselelo siyakuza zivela eofisini eJeffersonville.
Anyone desiring to know of the meetings must file out or give their name and address and lay it on the pulpit at the close of the service tonight.
Nabani na onwenela ukwazi malunga nezo nkonzo makabhalise okanye anikezele ngegama lakhe nedilesi azibeke phezu kwepulpiti ekuvalweni kwenkonzo yangokuhlwa nje.
A notice will be sent to you in time for you to make arrangements for to attend the meetings.
Isibhengezo siya kuthunyelwa kuwe kwangethuba ukuze wenze amalungiselelo okuza kwezo nkonzo.
That is, if anybody in the future wants to know just where we're going to have meetings.
Oko kukuthi ukuba kukho umntu kwithuba elizayo ufuna ukwazi ukuba siya kuyibambela phi na inkonzo.
We have a system set up at the office out there now that you can just lay your name and address here and we'll send you a card ahead of time so that you'll know where the meetings are going on.
Sinenkqubo emisiweyo eofisini phaya ngoku. Yokuba ungabhalisa nje igama lakho nedilesi apha, siya kuthumela ikhadi ke kwangaphambi kwexesha ukuze wazi uba kuphina apho inkonzo ziqhubeka khona.
And probably the subjects and what more there is if you could get a chance.
Kwakunye nengongoma ekuthethwa ngazo ngokuqinisekileyo nantoni na enye ekhoyo uba unganalo ithuba.
You see, if you don't have some official place it comes from, one says this and one says that, you don't get it, you see.
Uyabona ukuba nina ndawo isemthethweni sivela kuyo omnye uthetha le nomnye athethe le aninakuyifumana uyabona.
So just make out your name and address and lay it up here and Billy Paul will pick it up and will give it out.
Ngoko makuthi bhala igama lakho nedilesi ulibeke apha aze uBilly Paul alithabathe alikhuphe.
Now it was asked also if there will be any more Brother Branham, will you have any more healing services in the tabernacle with discernments?
Ngoko bekubuziwe kananjalo ukuba zisaye kuba khona mzana uBranham ngaba useza kuba nazo ezinye iinkonzo zempiliso kulo nqoba zinokucalulwa kwengcinga.
No. No, the discernments will be given by our other board.
Hayi, ukucalwa kwengcinga kuyakukhutshwa yenye leya ibhodi yethu.
We have a brother Neville here now who has a gift of prophecy.
Sinomzalwana Neville apha onesipho sokuprofeta.
He prophesies over the sick and makes known to them the things that they have need of knowing.
Oprofeta okwawo bagula abazise izinto abaswele ukuzazi.
And we have a brother by the name of Higginbottom. Was a trustee, served faithfully on the board.
Kwaye sinomzalwana ogama lingu Higginbottom. Omnye owayengosayinela izimali wakhonza ngokuthembeka kwelo bhunga.
I don't see him this morning.
Andimboni ngalentsasa.
But he usually has a gift of speaking in tongues, and a little lady named Argenbride, lovely little sister, who has a gift of interpretation of tongues.
Kodwa esiqhelweni uba naso isipho sokuthetha ngelwimi nenenekazi elincinane elibizwa ngokuba Argenbride, udade omncinane othandekayo onesipho sokucacisa ilwimi.
And these messages are proving out to be of God, because they are actually not coming out of order, they're just set in order.
Kwaele miyalezo iyaqondakala kuba yekathixo ngoba ngenene ayizi ngokuphumileyo kulungelelwano ihleli ngokolungelelwano kanye.
And soon as these gifts begin to accumulate, we're going to try to get it set right back into the church way of doing it.
Kuyakuthike nje ukuba zande ezipho siyakuzama ukufumana ukuzibeka sizibuyisele kanye ebandleni indlela yokuziqhuba.
And I'm to see them pretty soon.
Kwaye ndiza kubonana nabo kwakutshanje.
And so that the meetings will be carried on just perfectly in the order of the Lord as we can get it perfectly.
Ukuze inkonzo zibe nokuqhutywa ngolungelelwano nje olugqibeleleyo lwenkosi kangangoko sinokwenza yenziwe ngokugqibeleleyo.
But these dear people, so says my neighbor Mrs. Woods, who has a microphone hooked up here and a tape back there to tape the meetings just purposely to get those messages and write them down and see whether they are right or not.
Kodwa aba bantu bathandekayo utsho ummelwano wam unkosikazi Woods onomboko ogqunyekwe apha phezulu nesishicilele mazwi phaa emva ukuze ashicilele inkonzo ngabom ukuze nje afumane loo miyalezo ayibhale phantsi ukuze ibonwe ukuba iyinene na okanye hayi.
That's how she's checking them.
Yabona yindlela ihlola ngayo leyo.
I know Mrs. Woods to be an honest woman, and she's telling me of many things that's been said are coming to pass.
Ndiyamazi unkosikazi Woods ukuba ungumfazi onyanisekileyo. Yaye undixela ngezinto ezininzi ezithethweyo ezenzekayo.
Now, so we're grateful for that.
Ngoku sinombulelo ke ngoko ngaloo nto.
What a relief that is for me at home when I come in home.
Kukuphumzeka unjani oko ke kum ekhaya ndawungena ekhaya.
Then that discernment on the prophetic side just tears me down.
Ngoko olwacalulo lwengcinga kwicala lokuprofeta liyandigqiba nje.
And therefore God has sent me some relief for that, to a prophecy and speaking in tongues and interpretation, which is prophecy. Amen. Which is prophecy.
Yaye ngoko ke uThixo uthe wandithumela ukuphumzeka ngenxa yaloo nto ngesiprofeto nokuthetha kwelwimi nokutolika, nto leyo isisiprofeto, nto leyo isisiprofeto.
To speak in tongues, there's two different people prophesying.
Uthetha ngelwimi zimbini iindidi zabantu abaprofetayo.
One speaking, the other understanding what the one's saying in unknown tongues is exactly prophecy.
Omnye uyathetha, omnye ngokuqonda oko kuthethwa ngulowo ngelwimi elingaziwayo utolika ngokuchanekileyo.
And now, we have that every day, every meeting, here when we have our prayer lines in the meeting.
Ukuze ngoku sibe sinayo yonke imihla loo nto kuyo yonke inkonzo apha xa sinomgca ukuthandazela enkonzweni.
Now, there's someone named would ask about the gift.
Ngoku kho othile unokuthi abuze, wabuza malunga nesipho.
Yes, I still haven't, but that only way I use it is on private interviews, which I have.
Ewe ndinaso kodwa ngolo hlobo kuphela kwendlela endisebenzisa ngayo kukudlwana ndlebe lwabucala endinalo.
And to obtain them, I believe they got on the bulletin board back there.
Kwaye ukuze ndibafumane ndiyakholwa banayo phaa emva kwibhodi yesaziso.
To get permission and set your time and order by Billy Paul, my boy.
Ukuze umele ukufumana imvume ubeke ixesha lakho ngolungelelwano ngoBilly Paul unyana wam.
For here are in the meetings after this, out in the fields, anywhere, you must have a little card that Billy Paul will give you.
Ukulungiselela apha ungenjalo kwinkonzo esemva kwale ngaphandle emsebenzini okushumayela naphina umele ukuba nekhadi elincinane yakuthi uBilly Paul akunike lona.
If there's something in life that you cannot understand and don't know how to get out of it, and you're seeking the wisdom of the Lord,
ukuba kukho into ethile ebomini ongayiqondiyo ungazi ukuba ungakhululeka kanjani nakuyo ube uzungula ubulumko benkosi.
Then let see Billy Paul, my son, which is the secretary, and he will give you a little card and set you a date at a time.
Ngoko ithi, bonana noBilly Paul unyana wam ongunobhala, yaye uya kukunika ikhadi elincinane akumisele umhla nexesha.
And then when we're having those interviews, then that will be when we'll go in together, just you and I.
Ke ngoko xa sithi sibe nolodlwano ndlebe ngoko kuya kube kuxa siya kungena kunye inguwe kuphela kunye nam.
And if it's women coming, you'll go with me and my wife.
Ukuze kuba ngabafazi abezayo uya kungena kunye nam nenkosikazi yam.
And then we will find out and seek the Lord and ask him, what must you do?
Ukuze ke wena siya kufumanisa sifune inkosi sicele kuba umele ukwenza ntoni na.
Now, other minor cases and so forth like that is given over to Brother Neville and Brother Higginbottom and Sister Argenbright and the others who speaks with tongues and interpret, which is here in the church.
Ngoku ezinye izigane kwezincinane nezinto ezinjalo ezilolo hlobo zinikezelwa kumzali uNeville nomzali uHigginbotham notate uArgenbright nabanye abathetha ngelwimi batolike balapha ebandleni.
Therefore, we're like the journey.
Ngoke siyakuluthanda olo hambo.
I believe what Jethro said to Moses one day, let's take some elders.
Ndiyakholwa kuba yayinguYitro owathi kuMoses ngenye imini, yabona, masithathe amadoda amakhulu athile.
Then the Spirit of God was taken off of Moses and put on 70 of the elders and they prophesied.
Waze umoya kaThixo wathatyathwa kuMoses wabekwa kuloo mashumi asixhenxe amadoda amakhulu aze aprofeta.
But just the major and hard things come to Moses alone.
Kodwa izinto nje ezizezinkulu nezinzima ezeza kuMoses yedwa.
Now we're not Moses, neither are these elders, but we're still serving the Jehovah God with the same pillar of fire leading us to the promised land.
Ngoku asingoMoses thina singengawo nalo madoda makhulu. Kodwa sisakhonza uYehova uThixo kwangalo ntsika yomlilo inye isikhokelela kwilizwe ledinga.
Hallelujah.
So then, yes, there will be other be meetings and will be the the discernments will come.
Ngoke ewe iyakuba enye siyakubakho inkonzo ziyakuba zezokutolika ukucalula kwengcinga okuya kuthi kubekho.
That will be giving me a chance then to be in prayer and study the days that I know that these interviews will come and be ready for them.
Eziya kundinika ithuba ngoko lomthandazo nokufunda kwiintsuku endaziyo ukuba olo dlwanondlebe luyakubakho ndihlale ndilungele lona.
I remember Billy Paul Branham, our field secretary, bulletin is on the board back there by the trustees.
Ngoku ndikhumbule uBilly Paul Branham ongunobhala wethu wasentsimini uyakuthi ixhonyiwe kwibhodi yezaziso phaa emva ngabasayinela isimali.
I've got a note here to announce that and to tell the people they might read it on the bulletin board going out.
Ndinento ebhalweyo apha yokwazisa loo nto ukuze kuxelwe abantu ukuze bafunde kwibhodi yezaziso xa bephuma.
Now, this morning we have a great lesson. And tonight we'll try to continue it on, and if the Lord willing, next Sunday, another into it.
Ngoku kusasa nje sinesifundo esikhulu. Yaye ngokuhlwa siya kuzama ukuqhubela phambili ngaso kwaye kuba inkosi ithandile kwicawa ezayo ibe sesinye singene kuso.
I didn't know how deep it was getting until I got to studying it, and still it's a mystery to me yet.
Bendingazi ukuba sinzulu kangaka na ndade ndafunda ngaso kwaye ziseyimfihlelo kum nangoku.
So I'm just depending on the Lord.
Ke ngoko ndixhomekeke nje enkosini.
Now, you with your Bibles, let's turn to Psalms 99. And I will read the first verse, the congregation read the second verse, then all together we'll read the last verse.
Yaye ndizakufunda umqolo oqala ibandla lifunde ivesi yesibini sizeke sifunde kunye ivesi yokugqibela.
We continue on, me the first, congregation the second, me the third, congregation the fourth, on to the last verse, and then we'll all read it together.
Siqhubela phambili, mna eyokuqala ibandla yesibini, mna eyesithathu ibandla yesine kumqolo oqgibela ngoke siyakufunda kunye sonke.
Shall we stand as we read the Word of God?
Masiphakame ke njengoko sifunda ilizwi likaThixo.
The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved.
UYehova ngukumkani ziyagunqa izizwe ulohlala ekherubini liyashukuma ihlabathi.
The Lord is great in time, and he is high above all the people.
UYehova mkhulu eZiyoni uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.
Let them praise thy great and terrible name, for it is holy.
Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo ngoba ungcwele yena.
The king's strength also was judgment. Thou dost establish iniquity. Thou executest judgment and righteousness in iniquity.
Amandla okumkani athanda okusesikweni. Uwazimasile wena ngokuthetye. Wenze okusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena.
Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool, for he is holy.
Mphakamiseni uYehova uThixo wethu, niqubude esitulweni senyawo zakhe, ngoba ungcwele yena.
Moses and Aaron among the priests, and Samuel among them that call upon his name.
O Moses no Aaron, phakathi kwabingeleli bakhe, no Samuel, phakathi kwabalinqulayo igama lakhe.
They called upon the Lord, and he answered them.
Baye babiza kuYehova wabaphendula yena.
He spake unto them in the cloudy pillar.
Wathetha kubo esemqulwini welifu.
They kept his testimonies and the ordinances that he gave them.
Bazigcina izingqino zakhe nomiselo owabanika wona.
Thou answerest them, O Lord our God. Thou wast a God that forgavest them.
Yehova Thixo wethu wabaphendula wena, waba nguThixo oxolelayo.
Though thou hast offended our iniquities.
Kubo ongaziphindezeliyo intlondi zabo.
Exalt the Lord our God and worship in the holy hill, for the Lord our God is holy.
Mphakamiseni uYehova uThixo wethu, niqubude entabeni yakhe engcwele, ngoba ungcwele uYehova uThixo wethu.
Let us bow our heads.
Masithobe intloko zethu.
Truly, Lord, these words are written and penned by thy servant David in a psalm unto thee.
Ngenyaniso, Nkosi, la mazwi abhalwe akrwelwa sisicaka sakho uDavide kwindumiso eza kuwe.
Thou dost dwell between the cherubims.
Wena uhlala ngaphakathi kwekherubhi.
Thou art holy and thy hill is holy.
Ungcwele wena nentaba yakho ingcwele.
Let us draw nigh with our hearts sprinkled with the blood of the Lord Jesus.
Masondele ngenhliziyo esifefweyo ngegazi lenkosi uYesu.
With a pure conscience and with faith and assurance that we are coming into the presence of our God.
Sinesazela esinyulu sinokholo nengqiniseko yokuba sizayibusweni bukaThixo wethu.
Let all this audience this morning be reverent.
Mabathi abaphulaphuli ngalentsasa babe nentlonelo.
Open up our ears of understanding.
Vula indlebe zethu zokuqonda.
Speak through us in wisdom that we might know how we must behave ourselves in these days and in thy presence.
Thetha ngathi ngobulumko ukuze sibe nokwazi ukuba simele ukuziphatha kanjani na ngale mihla ebusweni bakho.
We would ask thee, our God, to reveal to us these secret things that's been hid all these years.
Sithanda ukucela Thixo wethu uba utyhile kuthi ezi zinto zifihlakeleyo bezihleli zifihliwe yonke le minyaka.
As we are approaching one of the most sincere, solemn words,
njengokuba sisondela kwawona anyanisekileyo amazwi andilisekileyo.
Thou didst speak of it when you were here on earth and said, he that readeth, let him understand.
Wakhe wathetha ngawo xa ulapha emhlabeni wathi lo ufundayo makaqonde.
So we most graciously come to thee, Lord, and seek thy wisdom.
Ngoko siza ngeyona ndlela yofefe kuwe Nkosi yaye sizungula ubulumko bakho.
Not knowing just what to say.
Singazi nje emasikuthethe.
Set in order here a few scriptures and solemnly and holily depending upon thee for the answer.
Sibeke ngokulandelelana apha izibhalo ezimbalwa yaye ngokona kundileka nokuxhomekeka ngokuphele kuwe silindele impendulo.
For no other purpose but that we might know the hour that we're living, that we might be prepared for the great things that lies ahead.
Ngokuba kukho njongo yimbi ingekuko ukuze sibe nokwazi ilixa esiphila kulo ukuze sibe nokulungiselela izinto ezinkulu ezizayo.
Won't you grant it to us, Lord?
Awunakusipha loo nto Nkosi.
In the name of him who taught us all that we should pray like this.
Egameni lalo wasifundisa sonke ukuba sithandaze senjenje.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Bawo wethu osezulwini, malingcwaliswe igama lakho.
Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven.
Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengoba kusenziwa emazulwini.
Give us this day our daily bread.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
And forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us.
Usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxola abo banamatyala kuthi.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Ungasingenisi ekulingweni sihlangule enkohlakalweni ngoba bubo bakho ubukumkani namandla nozuko kusekuwo amaphakade. Amen.
Be seated.
Hlalani phansi.
Now, if any other man wants to remove their coats, just feel welcome.
Ngoku kuba kukho umntu ofuna ukukhulula ibhatyi yakhe kunimadoda, wamkelekile ukwenza njalo.
And those who are standing around the sides of the wall, if your feet gets achy, why, just feel at liberty to move out.
Kwabo ke bemiyo jikelele emacaleni odonga. Uba inyawo zithe zaqaqamba kuba khuleka nje kubeni ukhe ujikeleze.
Now I think if the children wants to go to their rooms or have they already been dismissed?
Ke ngoku ndiyacinga ukuba abantwana bafuna ukuya kumagumbi abo kanye ingaba sebekhutshiwe.
The pastor says that the crowd has got the rooms packed up so we cannot have Sunday school for the little ones.
Umlungiseleli uthi ngenxa kuba isihlwele sisikhulu amagumbi azele ngoko asinakuba naso isikolo secawe sabancinane.
We would be happy if you little fellows now would cooperate with us.
Yaye singavuya ukuba nina bafo bancinane ngoku ningasebenzisana nathi.
As this morning We're having, starting a great, tremendous message that I'm sure that will mean a great deal to your father and mother and your loved ones that share, and even to you, little ones.
Njengoba ngalensasa sizama kuba nawo siqale omkhulu umyalezo omangalisayo endiqinisekileyo ukuba uyakuthetha lukhulu kootata noomama nakwabo bacingayo balapha nditshona kuni bancinane.
So we approach it very reverently.
Ngoko sisondela kuwo ngentlonelo enkulu.
If the Lord willing, this morning we are taking the subject of Daniel's 70th weeks.
Ukuba inkosi ithandile ngalentsasa sithabatha ingongoma yeveki ezimashumi asixhenxe zikadanieli.
And this morning we're speaking on Daniel in captivity and Gabriel flying in to instruct him about the future.
Kwaye ngalentsasa sithetha ngodanieli ekuthinjweni noGabriel ebhabha ukuza kumyalela malunga nelixa elizayo.
While Daniel was in prayer, the Gabriel, the angel, come in to instruct him.
Wathi uDaniel esesemthandazweni, uGabriel ingelosi yeza kumyalela.
Tonight, I want to speak on the sixfold purpose of his visit.
Ngokuhlwanje ndifuna ukuthetha ngenjongo entlundandathu yotyelelo lwakhe.
Six different subjects to be brought in tonight, what Gabriel come from.
Ingongoma ezintandathu ezahlukeneyo ezimele ukuziswa kusihlwanje oko wayezele kona uGabrieli.
Next Sunday, the Lord willing, I want to place the reason and the time of the seven church ages and what time they are and where we are standing today.
Amen.
Kwicawa elandelayo inkosi ithandile ndifuna ukuthabatha isizathu nexesha lezigaba esisixhenxe zebandla nokuba zixesha nini na nokuba simiphi na namhlanje.
That's on next Sunday morning, the Lord willing.
Amen.
Leo ke iyakuba kwintsasa ecawe ezayo inkosi ithandile.
Now, the reason for this, I brought down some little notes from my last few messages.
Ngoku isizathu soku ndizise ukuncinane okubhalweyo endikuthabathe kwimiyalezo yam embalwa edlulileyo.
And this morning I want to lap over because this is on magnetic tape that will go all over the world. Many nations.
Kwaye ngalentsasa ndifuna ukuyinxibelelanisa ngokuba lo ukushicilelo lwekhasethi eyakuthi iye kwihlabathi liphela kwizizwe ezininzi.
And always the reason I lap it back is perhaps someone would hear the tape for the first time and would not be able to understand what I was meaning when I refer back to something else.
Kwaye esiqhelweni isizathu sokuba ndinxibelelanise nodlulileyo kungenxa yokuba mhlawumbi umntu othile uyakuva ikhasethi okokuqala angabi nakuqonda ukuba bendithetha ukuthini naxa ndibhekisele kwinto ethile eyenye.
We have been now for months in the study of the book of Revelations, the revelation of Jesus Christ.
Ngoku sekuzinyanga sifundisisa incwadi yezithilelo, isithilelo sika Yesu Kristu.
We have come through the church ages.
Siphumele ngapha kwezigaba zebandla.
The first three chapters of Revelations was the church ages.
Izahluko ezithathu zezithilelo yayizisigaba zexesha zebandla.
Then John was caught up in the fourth and fifth chapter and was showed things that was to be hereafter.
UYohane waqwilwa kwesesine nesesihlanu isahluko waze waboniswa izinto eziya kwenzeka emva koku.
Now on the sixth chapter he drops down into the earth again to see things taking place that will go from the sixth chapter, the first verse, until the 19th chapter and the 21st verse.
Ngoku kwisahluko sesithandathu uwela phantsi emhlabeni kwakhona ukuza ukubona izinto ezenzekayo eziya kuqhubeka ukusuka kwisahluko sesithandathu ivesi yokuqala kude kube kwisahluko seshumi nethoba umqolo wamashumi abini ananye.
In here comes in the seals, the plagues, the woes, the locusts.
Apha ke kungena amatywina izibetho oyeha inkumbi.
The woman in the sun and the casting out of the red dragon, the sealing away the 144,000 and all these things.
Umfazi elangeni ukhahlelwa ngaphandle kwenamba ebomvu ukutywinwa kugqitywe ngekhulu elinamashumi amane anesine lamawaka nazo zonke ezi zinto.
This has been a week of tremendous study.
Le ibiveki yokufundisisa kakhulu.
Yesterday all day I hardly moved from the room trying to study.
Izolo imini yonke kube nzima nokuba ndimke egumbini ndizama ukufundisisa.
And it's something in the last time, I mean in the old time I'm sure that I taught.
Kwaye into ebalulekileyo ngexesha lokugqibela. Abantu abaninzi ekudala belapha ebendicinga.
I just said, in here belongs the 70 weeks of Daniel, but I did not try to attack it, to explain it.
Ndithe nje bangabe veke ezingamashumi asixhenxe zikaDaniel, kodwa beningazami kuzihlasela, kukuzicacisa.
But this time, by the grace of God, I have taken up all myself to try to ask grace before God that I might bring it to the people.
Kodwa ngelixesha ngobabalo lukaThixo ndithabathele kum ukuzama ukucela inceba kaThixo ukuze ndibe nokuzizisa ebantwini.
And in here I'm finding things that I do not know one thing about.
Apha ke ndifumanisa izinto endingazi nento enye ngazo.
And then I have been reading Dr. Larkin's book, Dr. Smith's book, Dr. Schofield's notes.
Ke ngoko bendifunda incwadi kaGqirha Larkin, incwadi kaGqirha Smith, nemibhalo kaGqirha Schofield.
Different commentaries from man everywhere, and yet I cannot put theirs together to make it come out right, see?
Incwadi ezahlukeneyo eziphawula ngokubhalweyo zamanye amadoda kuyo yonke indawo. Kodwa andikwazi kuzihlanganisa ezawo ukuze kuphume into eyiyo.
So this week I'm planning on been visiting the library in Kentucky on some of the ancient astronomy of the calendars and times.
Yabona ngoko ngale veki ndiyaceba bendityele ithala lencwadi eKentucky malunga nenzululwazi yasezinkwenkwezini nekhalenda zamaxesha zakudala.
And picking up from the libraries and so forth all the ancient books that I can.
Ndithabatha kumathala encwadi njalo njalo neencwadi zakudala bendinokuzifumana.
And what little I can do and having my trust solemnly in Jesus Christ to reveal it to me.
Ukuza kufika kokuncinane ndinokwenza ithemba lam ke ngokupheleleyo likuYesu Kristu ukuba uya kutyhila kum.
Because I do not want it to say, I know this and I know that. He knows my heart. He's listening at me.
Ngoku andifuni kuthi ndazi oku nokuthi ndiyakwazi nokuya uyayazi intliziyo yam uyandiphulaphula.
But I want it that I might enlighten his people.
Kodwa ndiyawufuna ukuze ndibe nokukhanyisela abantu bakhe.
Therefore, I believe that he will give it to me.
Ngoke ndiyakholwa ukuba uya kundinika wona.
I do not know as yet, but I'm trusting him for next Sunday.
Andikazi, kodwa ndithembele kuye malunga necawa ezayo.
Because that'll be the tremendous part as next Sunday to know and place those 70 weeks.
Kuba eso iya kuba sisiqendwe sibaluleke kakhulu kwicawa ezayo ukwazi nokubeka ngendawo lomashumi asixhenxe eveki.
Each one has a different place.
Nganye inendawo eyahlukileyo.
And when you do, you go to run them all through, they don't come out right. They don't register up right. It can.
Kwaye xa uqhuba uhamba uza kuzivelisa zonke aziphumi ngendlela enye eyiyo azithingqo ngokufanelekileyo azikwazi.
And therefore I may not be able to have it right, but I'm going to trust the Lord for it.
Ke ngoko ke ndisenokungachani ngokuko kodwa ndiza kuthembela enkosini malunga noko.
And I remember Solomon one time praying and asking the Lord God if he would give him wisdom, not for himself.
yaye ndikhumbula ngoSolomon ngaxesha lithile ethandaza ecela inkosi uThixo ukuba imnike bulumko engenzela isiqu sakhe.
No extension of days, no longer life, not riches, but that he might have wisdom to know how to judge God's people.
Hayi ukwandiselwa imihla, hayi ubomi obuthe chatha ngobude, hayi ubutyebi, koko ukuze abe nobulumko bokwazi indlela yokugweba abantu bakaThixo.
And God honored that prayer and gave Solomon that wisdom because it was for his people.
Yaye uThixo uhoya lo mthandazo wamnika uSolomon obulumko ngoba yayinto eyenzelwa abantu bakhe.
That's why I'm asking God to let me know what these 70 of weeks mean.
Kwaye kungoko ndicela uThixo ukuba andazise eziveki zimashumi asixhenxe ukuba zithetha ntoni na.
Because I know it's the exact calendar for the age we're living in.
Ngokuba ndiyazi ukuba sisalatha maxesha esichanekileyo sesigaba sexesha esiphila kuso.
Amen.
And therefore I want to know it. Not for myself, of course I want to know it.
Kwaye ngoko ke ndifuna ukwazi. Ndingazi ngenxa yam mna andenzeli isiqu sam kakade ndiyafuna ukuzazi.
I don't say it that way not for myself, because I do want it for myself.
Andizimisele kuyithetha ngolo hlobo, andenzeli isiqu sam ngoba nam ndiyafuna ukuzazi okwam.
I want to know, because I want to know where we're living and what time we're living in.
Ndiyafuna ukwazi ngokuba ndifuna ukwazi ukuba siphila phi na nokuba xesha nini na eli siphila kulo.
And then I know that that was given.
Kengoko ndiyazi ukuba zona sazinikwa.
And different ones have figured it out and they've had it way back.
Baninzi ke abathe baziqikelela babenazo kwakudala.
One fellow I was reading had it all ended up in 1919 of the 70th weeks.
Omnye umfo bendimfunda uyenze yonke loo nto yaphelela ngowe-1919 into yeveki ezimashumi asixhenxe.
Well, that wasn't so.
Yayingenjalongo.
So after 70 of weeks, after 70 of weeks, it's all finished.
Koko, emva kweveki ezimashumi asixhenxe, emva kweveki ezimashumi asixhenxe, kuphele konke.
So we want to know the truth, and I'm asking God to give me the truth.
Amen.
Ngoko asazi sifuna ukwazi inyaniso kwaye ndiyamcela uThixo ukuba andinike inyaniso.
Now, in order to back this up, go back, I want to rehearse a little bit of the back.
Ngoku ukuba sibe nokusekela oku sibuye umva, ndifuna ukuphinda indawo encinane kosele kudlule.
So therefore some notes that I jotted down that we had in the fourth and fifth chapter, so that the people will understand.
Kengoke ezinye zezinto ebendizibhalile esithesanazo kwesesihlanu isahluko sesine nesesihlanu ukuze abantu babe nokuqonda.
First, before we do this, I want to lap it over so that you'll get from the fourth.
Okokuqala phambi kokuba singene kwesi ndifuna ukusinxibelelanisa ukuze ndibe nako usifumana kusuka kwesesine.
Now remember, the third chapter was the Laodicean church age, and the church was taken up at the end of Laodicea.
Ngoku ukhumbule kwisahluko sesithathu ibisisigaba sebandla laseLaodike, kwaye ibandla lithatyathwa lenyuswa ekupheleni kweLaodika.
Now, I was trying to explain something to my wife about it.
Ngoku bendizama ukucacisa into ethile kwinkosikazi yam malunga naloo nto.
I had Becky, my daughter, with all the different types of dictionaries and things that we could get.
Ndikunye noBecky, intombi yam, ndinazo zonke iintlobo zezichazimagama nezinto ezinjalo ebesinokuzifumana.
They don't give the answer.
Aziyiniki impendulo.
I got the Bible dictionary.
Bendinaso isichazimagama seBhayibhile.
I got the old Greek dictionary. I got the Webster's and many others, the modern dictionary.
Ndafumana isichazimagama sakudala sesiGreek and ndafumana esikaWeber nezinye ezininzi izichazimagama zangoku.
Adam could get the give the words or the answer anyway.
Akukho nesinye kuzo esibe nako noku ukunika amazwi okanye impendulo nangaluphi na uhlobo.
My wife said, how do you expect our people, which are poor people, and many of them uneducated like we are, to understand such as that?
Inkosikazi yam yathi, ungathini ukulindela ukuba abantu bakuthi, abangabantu abangamahlwempu abaninzi babo bengafundanga njengoba sinjalo uba babe nokuyiqonda into enjalo?
I said, God will give the answer.
Hallelujah.
Amen.
Ndathi, uThixo uya kusinika impendulo.
No matter how complicated it is, God can break it down and make it simple.
Amen.
Akuna msebenzi noba into exakanga kanani na uThixo angayiqhekeza ayithobe ayenze ibe lula.
For we are a portion of those people who are longing.
Hallelujah.
Praying for that day and that hour. And our eyes are set towards heaven and we're watching for His coming.
Hallelujah.
Kuba si inxalenye yabantu balangazelela bethandazela lo mini nelo lixa kwaye amehlo ahlele ebhekiswe ezulwini kwaye sikhangele ukuza kwakhe.
And I'm just sure that He will show us.
Yes. Amen.
Kwaye ndiqiniseke nje ukuba uya kusibonisa.
Now it won't tell us the day or hour, because no man will know that, but it'll certainly tell us the day of the week we're living, if we can just get it.
Ngoku ayikusixelela usuku neyure kuba ukho mntu uya kuyazi loo nto kodwa ngeliphandle iyakusixelela umhla weveki esiphila kuwo ukuba nje sinokuwufumana.
Now in the fourth chapter John was caught up immediately after the church.
Ngoku kwisahluko sesine uYohane waqulelwa phezulu ngephanyazo emva kwebandla.
John going up he saw the complete church age.
UYohane uyenyuka wabona isigaba esipheleleyo sebandla.
Therefore I'd like to stop just a second to say that many people who are expecting some great, tremendous, powerful something to happen in the Gentile age are certainly wrong.
Kulapho apho ndingathanda kukhe ndime khona okomzuzwana nje nditsho ukuthi abantu abaninzi abalindele into ethile enkulu emangalisa kakhulu into ethile namandla ukuba yenzeke kwisigaba sentlanga ngokuqinisekileyo baphosisile.
The church age and all that will happen during the Gentile reign is recorded from Revelations 1 to Revelations 3 inclusive.
Isigaba sebandla nako konke kuyakwenzeka ngethuba lolawulo lwentlanga kubhaliwe ukusuka kwizityhilelo esokuqala ukuya kwizityhilelo sesithathu zidibene.
Then the church was raptured and taken up and the rest of this until the 19th chapter is what happens to the Jewish race after the church has gone up and it is the time of the great tribulation.
Laze ke ibandla laxwilwa lenyuswa yaye konke okuseleyo ukuya kusahluko seshumelinethoba kwakwenzeka kuhlanga lwamajuda emva kokuba ibandla linyukile yayilixesha lembandezelo enkulu.
Nothing to happen amongst the Gentiles, only the slaughtering and so forth, as we'll get to that and see.
Akukho nto yenzekayo phakathi kwentlanga kukubulawa kuphela njalo njalo njengokuba siza kufika kuloo nto sibone.
But the church itself has gone on the 13th, on the last verse of the third chapter of Revelations, when the Laodicean church age end, which was the last.
Kodwa ibandla ngokwalo limke kweseshumele sesithathu kumqolo ogqibela wesahluko sesithathu sezityhilelo. Xa isigaba sebandla seLaodike siphela esisesokugqibela.
And we talk each church age, each time, each thing that happened.
Kwaye sithabathe isigaba sebandla ngasinye, xesha ngalinye nto nganye eyathi yenzeka.
Each star, each messenger, their nature, what they've done.
Kwenkwezi nganye mthunywa ngamnye izimo zabo izinto abazenzayo.
And brought it right down through history until the very last one.
Sazisazisa kwezembali zonke sada saza kufika kokugqibela.
Draw right there on the picture on the side of the wall.
Sazoba kanye apho emfanekisweni ecaleni edongeni.
And when we got finished, the Holy Spirit came in and made a circle of the same thing on the wall and revealed it by Himself right here to all of us.
Sathi ke sawugqiba, uMoya oNgcwele weza wangena wenza isangqa saloo nto inye eludongeni waze wayityhila ngokwakhe kanye apha kuthi sonke.
Now, in doing this, I trust at the end of this, he'll come with a tremendous something and show us again that we are at the end time.
Ngoku ekwenzeni oko ndiyathemba ekupheleni kwale nto uya kuza nento ethile ebalulekileyo kakhulu asibonise kwakhona ukuba sisekupheleni kwexesha.
How many of you heard Kennedy's, President Kennedy's speech, the comments and so forth?
Bangaphi kuna bebeuvile uKennedy, intetho kamongameli uKennedy, nentetho ntethwano eziphawulayo njalo njalo?
How many heard this prediction that by January the 1st is predicted that both the United States and Russia will be volcanic ashes?
Bangapha bekuvile oku kuchazwa ngaphambili ngoba ngoJanuary ngokuqala baqikelela ukuba imeli kaemanyeneyo neRussia zombini ziya kuba luthuthu lwentabamlilo.
That's all we need. It's later than we are thinking.
Yilo nto kuphela isifaneleyo kusemva kwexesha kunoba sicinga yabona.
So if we are so near to even man of this earth are predicting this tremendous thing to happen, we better be on the alert.
Ngoko kuba sisondele kangangokude amadoda walo mhlaba aqikelele echazwa ngaphambili lento enkulu yoyikekayo uba iyakwenzeka kungcono silumke.
Everything right up to date, all confessions made, everything ready. Because we don't know just what time our Lord's going to summon us.
Yonke into ilungiswe, konke ukuvunywa kwezono kwenziwe, yonke into ihlale ilungile. Kuba sazi kwaxesha nina yakuthi inkosi yethu ize kusibiza.
And when he gives a summons, come up higher. Better be ready.
Yayixa ethe walukhupha ubizo nyukela ngasentla kungcono ube ulungile.
It's going to come in the hour that you think not.
Why oko kuya kuzange yure ongayikhumbulelanga.
Great Pentecostal revival is now ceasing.
Imvuselelo enkulu yenkonzo kamoya ngoku iyaphela.
We see it everywhere.
Amen.
Last great move.
Sibona kuyo yonke indawo kushukunyiswa okukhulu kokugqibela.
The messages went forth. Everything's ready now, waiting.
Umyalezo uphumile, yonke into seyilungile ngoku kulindiwe.
The church is sealed away. The wicked are doing more wicked.
Ibandla litywine lagqitywa. Abakhohlakeleyo benza izinto ezithe chatha zokukhohlakala.
Churches are becoming more churchy.
Amabandla aya ebazicawe ngokukhulu.
The saints are coming closer to God.
Abangcwele basondela ngakumbi kuThixo.
The gifts of the Spirit begin to multiply in the little groups.
Izipho zikamoya ziyaqala ukwanda kumaqela amancinane.
We're at the end time.
Sikwixesha lesiphelo.
Oh, I love that song that we used to sing in the church.
Oh, ndiyalithanda elaculo sasikade silicula ebandleni.
I'm watching for the coming of that glad millennium day.
Ndikhangele ukuza kwalomini yovuyo yemillennium.
When our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away.
Xa inkosi yethu ethandekayo iyakuza ithabathe emkeni omtshakazi wayo.
Oh, my heart is crying, thirsting for that day of sweet release.
Oh, inhliziyo yami yalila inxanelwe lomhla ukukhululwa kumnandi.
When our Savior shall come back to earth again.
Hallelujah.
Umsindisi wethu ayakubuyela emhlabeni kwakhona.
Waiting for that hour.
Silindelelo yure.
Now, in the fifth chapter, in the fifth verses, we find in our previous lesson that we talked of that kinsman redeemer, which we found out was Christ.
Ngoku kwisahluko sesihlanu nemqolo wesihlanu sifumanisa kwisifundo sethu ngaphambili ukuba sithethe ngomhlangulo ongumhlobo esithe safumanisa ukuba loya inguKristu.
Tied it up with Ruth.
Ezekeliswa noRute.
Ruth deciding, Ruth serving, Ruth resting.
URute esenza isigqibo, URute ekhonza, URute ephumule.
Deciding with justification.
And since I see Kibo, Oko Yaku Kwekenwa.
Serving, making herself ready, sanctification.
Ekonza, Eslungzelela, Unwaliso.
resting was with the Holy Spirit until the wedding supper came.
Hallelujah.
Ephumle wayenomoya oyingcwele kwade kwafika isidlo somsitho.
How beautiful.
Praise God.
Hayi ukubanhle kwayo.
The church come to John Wesley justification or Martin Luther justification.
Ibandla liphumela kuJohn Wesley ugwetyelo okanye uMartin Luther ugwetyelo.
To John Wesley sanctification through the Pentecostal baptism of the Holy Spirit.
Ukuphumela kuJohn Wesley ungcwaliso ngelika moya ubhaptizo lomoya oyingcwele.
And now resting, waiting for the coming of the Lord.
Ukuze ngoku ibele uphumlo ukulindela ukuza kwenkosi yethu.
Perfectly.
Ngokugqibeleleyo.
Our kinsman redeemer.
Umhlanguli wethu ongumhlobo.
The elders was right when they called him a lamb about to become a lion, his judge.
Amadoda amakhulu alungisa ukumbiza ngokuthi imvana eseyilungele ukuba ingonyama njengomgwebi.
He was a lamb, you know, with the seven seal book.
Waye imvana uyazi inencwadi emajwini asixhenxe.
When the book was taken, the meditorial work was finished. Now, in the third chapter, the church was gone up, but now redemption is to be revealed, how the church was redeemed.
Ngoku kwisahluko sesithathu ibandla lalinyukile lemka, kodwa ngoku inhlangulo izakutyhilwa ukuba elo bandla lalihlangulwe kanjani na.
The revelation of what taken place during the church age. See, the church is gone.
Isichilelo soko kwenzekayo ngesigaba sebandla yabona ibandla limkile.
So he is now showing in the fifth chapter how he did it. What taken place, how he sealed the church off.
Ngoko yena uyabonisa ngoku isahluko sesihlanu ukuba wayenza njani naloo nto oko okwenzekayo uba walityina kanjani na ibandla.
The revelation of his name. Water baptism, use his name.
Isichilelo segama lakhe, ubhaptizo lwamanzi kusetyenziswa igama lakhe.
Eternal life, no eternal hell. Serpent seed, eternal security.
Ubomo ngunaphakade, ukungabikho kwesoko esingunaphakade, imbewu yenyoka, ukhuseleko lwanaphakade.
All the great doctrines, predestination, all the church that was revealed to the church. He's showing how he done it.
Zonke imfundiso ezinkulu ukumiselwa ngenxa engaphambili kwebandla okwathi kwatyhilelwa ibandla usibonisa ukuba wayenza njani naloo nto.
Now our kinsman is handed the seven seal book of redemption from the original owner. Amen.
Ngoku umhlobo wethu unikwa incwadi etywinwe ngamatywini asixhenxe entlangulo isuka kumnini wayo wakuqala. Amen.
Who are we find was the original owner? God himself.
Hallelujah.
Yayingbani siyafumanisa. Yayingbani wayo wakuqala nguThixo ngokwakhe.
And the Lamb came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
Yase imvana yeza yayithabatha incwadi esandleni sokunene salo uhleli phezu kwetrone.
Who was the Lamb? The Redeemer. Our kinsman redeemer.
Yayingbani imvana umhlanguli umhlanguli wethu osisihlobo.
The kinsman to the church.
Isihlobo kwibandla.
Who come and redeemed Israel.
Wathi weza uza kuhlangula uIsrayeli.
Now we're going to get into that this morning.
Ngoku sizawungena kuloo nto ngalentsasa.
Israel was redeemed, but it was not applied to them. Because they rejected him.
Israel wayehlangulwe kodwa oko kuzange kubalelwe kuye kuba wamchasayo.
But the church received their redemption.
Amen.
And he is our kinsman redeemer.
Kodwa ibandla layamkela inhlangulo yalo kwaye yena ungumhlanguli wethu osisihlobo.
As Boaz had to redeem Naomi in order to get Ruth the Moabite. An alien, a Gentile.
Njengokuba uBoaz wamhlangula uNaomi, ukuze afumane uRute uMowabi ongwasemzini inhlanga.
So Christ redeemed Israel, applied the redemption, and was rejected.
Ngoko uKristu wamhlangula uIsrayeli, wayisebenzisa inhlangulo yaze yaliwa.
Remember the pardon that the man was shot that I sometimes tell during the Civil War?
Niyakhumbula ukuxolelwa uba indoda yadutyulwa endidla ngokubalisa ngawo ngamanye amaxesha ngethuba lemfazwe yobukhaya.
When he was a good man, he was innocent, and they found him guilty.
Xa ikhaya yayindoda elungileyo inyanisekile baze bayifumanisa inetyala.
Although he was guilty in a way that he ran away in time of battle,
nakubeni yayinetyala ngendlela ethile yokuba yabaleka ngethuba ledabi.
And they found him guilty and was going to shoot him.
Kwaye bayifumanisa inetyala baye beza kuyidubula.
And a man went to President Lincoln and said, "Mr. Lincoln, this is a Christian man."
Kwaze kwakho indoda eyaya kumongameli Lincoln yathi, "Mnumzana Lincoln, le ndoda ingumKristu."
He was scared, the boy, "I know his people."
Ebesoyika lo mfana, ndiyabazi abantu bakowayo.
He was just afraid, he didn't mean no harm. He ran away.
Ibisoyika nje ibingazimisele kwenzakalisa yabaleka.
"So, Mr. Lincoln, it's in your hands. You're the only one can pardon him."
Yathi, "Mnumzana Lincoln, isezandleni zakho, nguwe phela onokuyixolela."
Mr. Lincoln picked up a piece of paper and his pen and signed, "Pardon the so-and-so, Abraham Lincoln."
Umnumzana Lincoln wathabatha isikwenga sephepha nosibali wakhe wasayina uxolelwe lo sibanibani, Abraham Lincoln.
He ran back to the jail and he said, "Here it is, I got your pardon."
Yabaleka yabuyela ejele yazi yathi, "Nali, ndikufumenele ukuxolelwa kwakho."
And the man said, "I refuse to look at it."
Yazi loo ndoda yathi, "Ndiyala ukulujonga."
It would have a big seal on it. It would be everything. "You're only trying to make me a laughing stock."
Imele kuba inetywina elikhulu kuyo ibiya kuba into yonke uzama nje ukundenza inhlekisa.
It is not Abraham Lincoln. Anybody could sign his name. But it would have to be documented by his seal and so forth if it comes from him.
Ayingo Abraham Lincoln nabani na ukunokuyisayinela igama lakhe kodwa ibimele kuba iqinisekiswe ngetywina nokunjalo kuba ibivela kuye.
And the man persuaded him, though the man in the prison thought he was kidding, and just walked away.
Yazi yamcenga nakubeni loo ndoda yayisentolongweni yacinga ukuba enye le yayiqhula yazi yesuka yemka.
The next morning he was shot.
Ngentsasa elandelayo yadutyulwa.
And then after he was shot, then there was a federal court trial. Because Abraham Lincoln, 24 hours before the man was shot, signed his name that this man was pardoned.
Wazi wathi emva koba edutyulwe kwakho ke ityala lenkundla yomanyano ngoba uAbraham Lincoln kumashumi amabini anesine yure ngaphambi koba loo ndoda idutyulwe wasayina igama lakhe esithi le ndoda ixolelwe.
And then the government shot him anyhow.
Wazi ke urhulumente wayidubula nangoko.
Then what?
Ngoko kuthweni.
Then the federal court of the United States said, come to this decision of the federal courts. Said a pardon is not a pardon unless it be received as a pardon.
Ngoko inkundla yomanyano yezizwe ezimanyeneyo zaseMelika yathi ifikelele kwesi sigqibo inkundla emanyeneyo yathi ukuxolelwa ayikokuxolelwa ngaphandle kokwamkelwe njengokuxolelwa.
And Jesus redeemed Israel at Calvary.
Yaye uYesu wamhlangula uIsrayeli eCalvary.
But it was not a pardon to them because they did not receive it as a pardon.
Amen.
Kodwa engeyoxolwa oko kubo ngokuba bazange bakwamkele njengokuxolelwa.
But in our lesson now in these 70 weeks we find they've come back and received their pardon.
Hallelujah.
Kodwa kwisifundo sethu ngoku esiveki isimashumi asixhenxe sifumanisa ukuba babuyile bamkela ukuxolelwa kwabo.
But he redeemed the church.
Kodwa walihlangula ibandla.
Then we are pardoned because we have received the blood of Jesus Christ as our pardon.
Ngoko sixolelwa ngokuba silamkele igazi lika Yesu Kristu njengokuxolelwa.
Now we find that he was our kinsman redeemer and he took the book out of the hand of the original owner.
Ngoko sifunza ukuba yena wayengumhlanguli osisihlobo. Waze wathabatha incwadi esandleni somnini wayo wakuqala.
It is a title deed to redemption.
We found that. You
remember the study? It's a title deed of redemption.
Sifumana loo nto niyakhumbula ngeso sifundo. Iliqwebhu lelungelo lobunini kwintlangulo.
It's an abstract deed with it. That God required life for death.
Liqwebhu lelungelo lobunini elingabonakaliyo likunye nayo. Awathi uThixo wabiza ubomi ukuba bufe.
In the Garden of Eden, then, Jesus the righteous one died and took a title deed.
Emyezweni wase-Eden ngoko uYesu lowo ulilungisa wafa wathabatha iqebu lelungelo lobunini.
And was able to break the seals, reveal what was in them, and give the inheritance that belonged to him to his people.
Waze wanako ukuqhekeza amatywina watyhila oko kwakukuwo wanikezela ngelifa eyayilelakhe kubantu bakhe.
Eternal life that he inherited by doing that, he passed his own life back out of Calvary and divided it among us by the Holy Ghost. Amen.
Ubomo obungaphakade wathi wabudla ilifa ngokwenza loo nto wadlulisela ubomi obo bakhe baphuma kwakhona eCalvary wasahlula ubomi ngomoya oyingcwele. Amen.
No man has ever been able to count, to even think of the love that that was.
Amen.
What he done?
Akukho mntu wakhe akekho wanako nkqu ukufikelela ekucingeni ngothando ekwakululo oko loo nto wayenzayo.
Satan, the once possessor, because of the fall at Garden, is bound and cast into a lake of fire. His days are finished.
USathana owayekhe wangumnini waloo nto ngenxa yesiwo sasemyezweni ubotshiwe wathulela kwidike lomlilo imihla yakhe iphelile.
Jesus in the gospel had four titles. We caught them.
UYesu kwivangeli wayenezihlonipho ezine. Siyibambile loo nto.
Son of David, heir to the throne.
Unyana kaDavide, indlalifa kwitrone.
Son of Abraham, the royal grant.
Unyana kaAbraham, umnikelo obukumkani.
Son of man, heir of the earth.
Unyana womntu, indlalifa yomhlaba.
Son of God, heir of all things.
Amen. Hallelujah.
Unyana kaThixo indlalifa yezinto zonke.
The royal grant.
Umnikelo obukumkani.
In the Old Testament, property could not be held any longer than 50 years.
KwiTestament endala into eyakho njengomhlaba yayingenakubanjwa ithuba elide kunamashumi amahlanu eminyaka.
It could not be annihilated from its original owner but 50 years.
Yayingenakuchithwa isuswe kumnini wayo wasekuqaleni engabethanga amashumi amahlanu eminyaka.
And on the 40th day he paid the price.
Kwakusithi ke ngosuku lwamashumi amane ahlawule ixabiso.
On the 50th day the redemption and the power that belonged to the church that was lost in the Garden of Eden was redeemed back and sent to us by the baptism of the Holy Ghost on the 50th day.
Amen.
Ngosuku lwamashumi amahlanu ukuhlangulwa namandla angayiwaye ngawebandla awalahleka emyezweni wase-Eden ahlangulwa abuyiswa aze athunyelwa kuthi ngobhaptizo lomoya oyingcwele ngosuku lwamashumi amahlanu.
Then we picked up the scroll.
Saze ke sachola oku incwadi esongwayo.
We picked up the scrolls, how that this scroll was handed into his hand.
Sazichola incwadi ezisongwayo nendlela eyathi ngayo le ncwadi isongwayo yanikezelwa esandleni sakhe.
How that Jeremiah 32:6, his cousin Hamel was left him some errands going into captivity, which we're going into with him this morning. Captivity.
Nendlela wathi ngayo uYeremiya kuYeremiya 32:6 umzala wakhe uAnamiyeli wayemshiyele ilifa elithile kwaye babesiya thinjweni nto leyo siyakungena kuyo kunye naye ngenye intsasa ekuthinjweni.
And it was kept in an earthly vessel.
Kwaye laligcinwe kwisitya esisesomhlaba.
Shows where the power of God and the scrolls and secrets of God is known in the heart.
Hallelujah.
Oko kubonisa ukuba aphina amandla kaThixo nencwadi ezisongayo nemfihlelo zikaThixo zisaziwa ngaphakathi entliziyweni.
Our plan of redemption is same being kept in the earthly vessels.
Icebo lethu lokuhlangulwa kwalona ligcinwe kwizitya ezezomhlaba.
Jesus' name in the revelation.
Igama lika Yesu nesikhilelo.
We find out that this was sealed with seven seals, and each seal was wrapped around.
Sifumanisa ukuba oku kwakutywine ngamatywini asixhenxe etywina ngalinye lalijijelwe.
And as the revelation came forth, he pulled the seal and undone this and read what that seal said.
Ukuze kuthi sawufika isityhilelo, walitsala itywina aze alikhulule afunde oko lalikuthetha elo tywina.
Then he undone the next one and scrolled and read what that seal said.
Aze akhulule elilandelayo incwadi esongwayo afunde oko lalithetha khona itywina.
Undone the next one and pulled it out and see what that seal said and what the revelation was.
Akhulule elilandelayo litsale livele abone ukuba lalithetha ntoni na itywina nokuba sasiyintoni na isityhilelo.
That's exactly what our seven seals that we're going into shortly, we trust that will do.
Yilondo kanye kawethu amatyina sixenxe sawungena kuwo kwakutshanje siyathemba aya kuyenza.
Each seal when it's took off the book will be unrolled and that'll show exactly what's taking place.
Hallelujah.
Tywina ngalinye xa lithela khutshwa encwadini liyakusonjululwa ukuze loo nto ibonise ngokuchanekileyo ukuba kwenzeke ntoni na.
We find out that there's seven, five in the plan of redemption.
Sifumanisa ukuba kukho isixhenxe isihlanu kwicebo lentlangulo.
Five is a number, and these five, seven.
Sisihlanu elo nani yaye zisixhenxe ezihlanu.
Seven seals, seven spirits, seven angels, seven trumpets, and seven church ages.
Amatywini asixhenxe, imimoya esixhenxe, iingelosi ezisixhenxe, amaxilongo asixhenxe, nezigaba zexesha ezisixhenxe.
So you see, the five sevens is grace, five is grace, and seven is perfection.
Ngoko uyabona izixhenxe ezihlanu lubabalo ngokuchanekileyo nje ihamba ngokuthe ngqo uyabona kulungile.
So it's just perfectly running, just exactly, see? All right.
Ngoko ngokuchanekileyo nje ihamba ngokuthe ngqo uyabona kulungile.
Like each seal broken in the Word of God reveals to the man of the age, what age we're living in, the spirit of the age, the church of the age.
Njengoba itywina ngalinye laphulwe kwilizwi likaThixo lityhila kubantu beso sigaba siphila kwesiphi isigaba sexesha umoya weso sigaba ibandla leso sigaba.
Revelations 10, at the end we find when the last seal was broken.
Isityhilelo ishumi ekugqibeleni sifumanisa ukuba xa elatywina lokugqibela laphulwayo.
We find the angel standing with one foot on the land and one on the sea.
Sifumana ingelosi mingonyawo olunye phezu komhlaba olunye luphezu kolwandle.
With his hands up to heaven and a rainbow over his head, swearing by him that lives forever and ever that time has run out.
Amen.
On the last seal.
Izandla zayo ziphakanyiselwe ezulwini kukho umnyama phezu kwentloko yayo. Ifunga lowo uphila ngonaphakade kanaphakade ukuba ixesha liphelile ngetywina lokugqibela.
Then you wait till we get in them seals and see where that seal's at.
Kwayelinda de sifikelele kuloo matywina ubone ukuba liphina elo tywina.
If you find the 70 weeks, then see where the seals are.
Emva kokuba uzifumene iiveki ezimashumi asixhenxe ngoko uya kubona ukuba aphina amatywina.
Time has run out.
Ixesha liphelile.
Redemption is over.
Ukuhlangulwa kudlule.
He is now the lion and the judge.
Ngoku uyingonyama nomgwebi.
He is your savior this morning, but one day he'll be your judge.
Ungumsindisi wakho ngalentsasa kodwa ngenye imini uya kuba ngumgwebi wakho.
The 8th to the 14th verse of the 5th chapter reveals the time for the Lamb to be worshipped both in heaven and in earth.
Esibhozo ukuya kweyokuqala umqolo weshumi nesine wesahluko sesihlanu utyhila ixesha lokudunyiswa kwemvana kokubini ezulwini nasemhlabeni.
The seven seal book, the worthy lamb, the kinsman redeemer.
Incwadi yematywini asixhenxe imvana efanelekileyo umhlangulo osisihlobo.
And from the 8th verse to the 14th, angels worship him, elders worship him, living creatures worship him.
Ukuze kusukela kumqolo wesibhozo ukuya kweshumi elinesine ingelosi zimdumise amadoda amakhulu amnqule izidalwa eziphilileyo zimdumise.
And John worshipped him so much so he said every creature in heaven, in the earth, underneath the earth,
amen,
heard me saying, blessings, glory, power, wisdom might be to the Lamb.
Kwaye uYohane wamnqula kangangoba wade wathi sonke sidalwa esezulwini emhlabeni phantsi komhlaba sandivandisithi Intsikelelo uzuko amandla bulumko makube kuyo imvana.
The worship time for the king lamb.
Lixesha lokunqulwa kwemvana ukumkani.
Now, the church is gone, remember.
Ngoku ibandla selimkile ukhumbule.
Now let's turn to Daniel and the 9th chapter and the 1st to the 3rd verses.
Ngoku masikhile kuDaniel isahluko setoba umqolo oqala ukuya kumiqolo yesithathu.
And then we're going to take the 20th to the 27th because this is just Daniel's prayer.
Ukuze sithabathe amashumi abini ukuya kwamashumi nesixhenxe ngokuba longa umthandazo nje kaDaniel.
I want you to read this over and over through the week now until you get it.
Ndifuna ukuba niyifunde le ndawo niyiphindaphinde iveki yonke ngoku nide niyiqonde.
In the first year of Darius, the son of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans.
Ngomnyaka wokuqala kaDario unyana ka embewini yamaMedi owaba ngukumkani phezu kobukumkani bamaKhaledi.
In the first year of the reign, Daniel understood by books that the number of years
ngomnyaka wokuqala ukumkani bakhe mna Daniel taqonda ngazo incwadi inani leminyaka
where all the word of God came to Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem
elafika yongayo ilizwi lika Jehova ku Jeremiah umprofeti ukuba kuzaliswe amashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxiwa eJerusalem.
Now the next.
Ngoku
I set my face unto the Lord God to seek in prayer and supplications and fasting and sackcloth and ashes.
Ndabubhekisa buso bam kwinkosi yami uThixo ukuba ndifune imithandazo nezitakuziso. Ndizila ukudla ndinezirhwexayo nothuthu.
I prayed unto the Lord God and made my confession.
Ndathandaza ke kuYehova uThixo wam ndavuma ndathi.
And on and on he goes. Until now we get to the 20th verse.
Ubeya pambili na pambili ke sithe ngoko sifikelele kumqolo wamashumi amabini.
The same time, the people standing, I want you to get to the 20th, till we get down now to the 20th verse.
Ukonga ixesha abantu bemile ndifuna ukufika kwamashumi amabini sithe sihle ngoku siye kumqolo wamashumi amabini.
And while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel,
ndathi ndisathetha ndithandaza ndivuma isono sam nesono sabantu bakowethu amaSirayeli.
And presenting my supplications before the Lord my God for the holy mountain of my God.
Ndiwisa ukutakuzisa kwam phambi kweYehova uThixo wam ngenxa yentaba engcwele yoThixo wam.
Yet while I was speaking in prayer,
ke ndisathetha ngokuthandaza,
even the man Gabriel whom I had seen in a vision at the beginning,
indoda engugabriel leyo ndayibonayo embonweni ekuqaleni,
began cause to fly swiftly touch me about the time of the evening oblation.
Yaqalisa yenziwa ukuba ibhabhe ngokulula yasondela kum ngexesha lomnikelo wangokuhlwa.
And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding.
Yandiqondisa yathetha nami yathi Danieli ngoku ndiphumile ukuba ndikufundise uqonde.
What if we could have only been there?
Ukuba sasinokuba lapho.
How did he find him in prayer?
Wayifumana njani emthandazweni?
The angel, the man, you know she called him the man.
Ingelosi indoda uyaqaphela wayibiza ngokuba yiyo indoda.
And being all and the beginning of my supplications, the commandment came forth.
Kwaye yayikwesi kwaphuma ilizwi ekuqaleni kokutakuzisa kwakho.
And came forth for him to go.
Leza kuyo ukuba ihambe.
And I am come to show thee, for thou art greatly beloved.
Ndize kulixela kuwe ngokuba ungonqwenelekayo.
Therefore, understand the matter and consider the vision.
Ukuba liqonde ke ilizwi, uqonde umbono.
70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, or thy city.
Bamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzi wakowenu okanye isixeko sakuni.
to finish the transgression, to make an end of sin. And to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. There's a sixfold reason of his coming. I note it.
Nanzo ke injongo entluntandathu yokuza kwakhe ngokuqaphela.
Now therefore, know therefore and understand.
Ngoku ngoko ke yazike uqiqe.
Now listen.
Ngoku mamela.
That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks, 3 score and 2 weeks.
Ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyiswe yakhiwe eYerusalem kuse kumthanjiswa oyinganga ziveki ezisixhenxe, ziveki ezimashumi mathathu anambini.
And the street shall be built again, and the walls even in troublous time.
Eyakubuyiswa yakhiwe ibe banzi icandwe ekucuthekeni kwamaxesha.
After 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself.
Emveni ke kweveki ezimashumi mathandathu anambini uyakunqanyulwa umthanjiswa angabisi abantu.
And the people of the prince that shall come, the prince that shall come,
umzi ongcwele kuyakutshatyalaliswa ngabantu benganga eyakuza, ngabantu benganga eyakuza.
Destroy the city and the sanctuary,
umzi ongcwele nendawo engcwele.
And the end thereof shall be with a flood, and to the end of the war desolations are determined.
Ukuphela kwayo kuyakuba ngomkhukula, kude ke kuse ekupheleni, kuyakuba imfazwe luphansi olumiswe lagqitywa.
And he shall confirm the covenant, listen, with many for 1 week.
Abaninzi yobaqinisela umnqophiso phulaphula iveki enye.
One of these 70 weeks.
Enye kweziveki zingamashumi asixhenxe.
And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease.
Ngesiqingatha seveki iphelise imibingelelo neminikelo yokudla.
And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate even unto the consummation.
Ize ngamaphiko ezinto ezinezothe ibe ngumphanzisi side ke siphalazeke isiphelo.
And that determined shall be poured upon the desolate.
Sisesimisweyo sagqitywa phezu kwayo impanziso.
Now there is our lesson for the next 3, 4, 5 meetings, whatever the Lord will reveal.
Ngoku naso isifundo sethu okwezi nkonzo zintathu zine zintlanu nokuba iyaba intona eya kuyityhila inkosi.
70 of weeks.
Iveki ezimashumi asixhenxe.
Now, I'll ask Doc, if he will, tonight to put up my board there so that I'll be able to mark it out. I don't want you to miss it, now.
Ngoku ndiza kucela uDoc ukuba nganako ngokuhlwa nje ukuba axhome ibhodi yam phaya uze ndibe nako ukuphawula. Ndifuna ukuba niwuphose ngoku.
You've got to study with me and study deep, or you'll miss it.
Nimelwe kukufundisisa kunye nam, nifundisise nzulu ke, kungenjalo niya kuphosa.
Now I want to draw it out. You're on the blackboard.
Kwaye ndifuna ukuzoba apha ebhodini.
And then you bring your pencils and paper and write down these dates, these times, and all about it.
Ukuze nina nize neentsiba zenu nephepha nibhale le mihla lamaxesha nayonke into ngawo.
Now the 70 weeks begins, now get this, after the church is taken out.
Ngoku iveki ezingamashumi asixhenxe ziqala ngoku nikufumane oku emva kokuba ibandla selithatyathwe lakhutshwa.
Now everybody understands that, say amen.
Amen.
Ngoku wonke umntu oyiqondayo loo nto athi amen.
Now, after the church is taken out.
Ngoku emva kokuba ibandla selithatyathwe lakhutshwa.
Revelation 6:1 to Revelation 19:21 is connected with the 70 weeks. Therefore, we must stop and explain before we go further.
Isikhilelo isithandathu yokuqala ukuya kwizikhilelo ishumane thoba mashuma binananye. Oko kunxibelele neveke ezingamashumi asixhenxe. Ngoko ke simele ukuthi sime sicacise phambi kokuba sihambele phambilana.
We must stop and explain why these 70 weeks.
Simele ukuba sime sicacise uba kutheni na eziveke ezingamashumi asixhenxe.
Because if you don't, you'll miss those seals. You'll miss those trumpets. You'll miss those vials, those plagues.
Kuba ukuba nazi. Niyakuphoswa ngaloo matywina, niyakuphoswa ngaloo maxilongo, niyakuphoswa zezo ngqayi, zezo zibetho.
Those three unclean spirits like frogs, those three woes, the casting out of the red dragon, the woman and the sun.
Loo mimoya mithathu ingcole njengamasele, aboye abathathu, ukulahlelwa ngaphandle kwenamba ebomvu, umfazi oselangeni.
You miss it all if you don't, because it takes place right here in the 70th week. Where it takes place.
Niyakuphoswa iyo yonke loo nto ukuba nazi ngokuba yenzeka kanye apha kule veki yamashumi asixhenxe nako apho yenzeka khona.
Now, the prophet Daniel had been in Babylon for 68 years.
Ngoku umprofeti uDaniyeli wayeseBhabhiloni isithuba samashumi amathandathu nesibhozo eminyaka.
You who want to run references back and save yourself some of the time that I've had to look it up. 68 years.
Nina nifuna ukukhangela ezinye indawo ezibhekisele koku nizongela ixesha endithe kwafanela ndiyikhangele ngalo ngamashumi amathandathu nesibhozo eminyaka.
He went into captivity in BC 606.
Waya ebukhobokeni ngo BC 606.
And when the vision came to him was BC 538.
Kwaze kwathi ekufikeni kombono kwango BC
538 from 606 leads 68
ukusuka ku 538 xa umthabatha ku 606 kushiyeka amashumi amathandathu nesibhozo.
68 years he had been in Babylon amongst heathen and still had the victory. Amen.
Kamashumi amathandathu nesibhozo eminyaka wayisele eseBabylon ngawo phakathi kwabahedeni wabe nangoko senoloyiso. Amen.
We can't stay out.
Asinakuhlala nangangeyure.
But he had been in the very midst with nobody but three companions, and them in different parts of the kingdom.
Kodwa wayelapho kanye embindini kungekho mntu ngaphandle kwabahlobo abathathu. Bona ke bekwiindawo ezahlukeneyo zobo bukumkani.
But Daniel standing alone with God.
Amen.
Help the victory for 68 years.
Kodwa uDaniel emiyedwa kunye noThixo walubamba uloyiso isithuba samashumi amathandathu nesibhozo eminyaka.
Thank God.
Yicinge loo nto.
I don't want to start preaching because this is supposed to be a teaching lesson.
Andifuna ukuqalisa ukushumayela ngokuba lo imelwe kukuba ngumyalezo wokufundisa.
But 68 years he had kept the victory and was undefiled before God. Without the baptism of the Holy Ghost.
Kodwa amashumi amathandathu nesibhozo wahlala enoloyiso engangcolisekanga phambi koThixo ngaphandle kobhaptizo lomoya oyingcwele.
Without the blood of Jesus Christ to make intercessions for him.
Ngaphandle kwegazi likaYesu Kristu ukuba limenzele intethelelo.
With only the blood of bulls and goats and heifers, which he had to offer secretly. Because of the heathen traditions of that land.
Ikuphela ngegazi lenkunzi zenkomo nebhokwe namathokazi awayemelwe ukukwanikela ngokusekhusini ngenxa yezithethe zabahedeni belozwe.
They'd been taken down there, Jeremiah prophesied of them, that they were going down.
Babethatyathwe behliswa besiwa apho uJeremiah waprofetha ngabo bababeza kuhla.
Now Daniel, oh my. He had begun to see that the time was getting close. Just as we are today.
Ngoku Daniel, oh bethu, wayeqalisile ukubona ukuba ixesha lalisondele kanye njengoba sinjalo namhlanje.
Daniel began to understand, he said, by the reading of books.
UDaniel waqalisa ukuthi uqonde watho ngokufundwa kwencwadi.
And in the first year of the reign of Daniel and the reign
ngomnyaka oqala ubukumkani bakhe Daniel ubukumkani bakhe,
I Daniel understood by books the number of years.
Mna Daniel ndaqonda ngazo incwadi inani leminyaka.
Therefore, the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that should be accomplished 70 years in desolation of Jerusalem.
Ngoke elafikayo ngayo ilizwi likaYehova kuJeremiah umprofeti ukuba kuzaliswe iminyaka emashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxiwa eJerusalem.
Jeremiah in B.C. 606 prophesied because of their sins and ungodliness that they would be 70 years.
UJeremiah ngo B.C. 606 waprofeta ngenxa yezono zabo nokungahloneli iThixo kwabo uba bayakuhlala amashumi asixhenxe eminyaka.
You remember there was another prophet came up in that day, I can't call his name at this time.
Niyakumbula kwakomnye umprofeti wenyukayo ngalo mhla ndilikhumbula igama lakhe ngelixesha.
I might be able to catch it for you in a few minutes if I look back for a while.
So unikumbulela lona emzuzwini embalwa kum ubani ngakhe ndikhangele emva kwethutyana.
But he came up and said, Jeremiah, you are wrong.
Kodwa wenyuka wathi Jeremiah uyaphosisa.
God's only going to keep Israel down there for so many days, for so many, about 2 years.
UThixo uzamgcina uIsrayeli apha ezantsi iminyaka enga yenga malunga nemibini.
Jeremiah said, so be it. Amen.
UJeremiah wathi makube njalo. Amen.
He said, but wait a minute. Let you and I check up with one another as prophets.
Wathi kodwa ima umzuzu nje wathi mna nawe masihlolane njengabaprofeti.
He said, remember, there's been those who prophesied before us. And they told things that was wrong.
Wathi kumbula kuba bekukho abaprofeta phambi kwethu kwaye baxela izinto ezasiphosakele.
God dealt with them for telling wrong things.
Kwaye uThixo wasebenza kunye nabo ngenxa yokuba bathetha izinto eziphosakeleyo.
So let us be sure.
Ngoko masiqiniseke.
But the Lord God has told me there's 70 years yet.
Kodwa inkosi uThixo indixelele kuba ngamashumi asixhenxe iminyaka esaseleyo.
God smote that false prophet and took his life that same year.
UThixo wambetha lo mprofeti wobuxoki wabuthabatha ubomi bakhe kwakulonyaka.
Because God had told this true prophet that there was 70 years.
Ngoba uThixo wayemxelele lo mprofeti wenyaniso ukuba yayiya kuba ngamashumi asixhenxe iminyaka.
Now I want you to notice how Daniel, yet an alien, yet ousted from his people.
Kwaye ndifuna ukuba uqaphele indlela wathi ngayo uDaniel esengowasemzini esakhutshelwe ngaphandle kubantu bakowabo.
Ousted from his church without one church service, without any church to go to.
Ekhutshelwe ngaphandle kwenkonzo yakhe engafumani nenkonzo enye engenabandla anokuya kulo.
Without any hymns to be sang but what he sang himself.
Engenamaculo aculwayo koko ikoko wayekucula ngokwakhe.
In the midst of all this, still held on to what that prophet said.
Amen.
Amen. Amen.
Hallelujah. Amen.
Praise
Amen.
The Lord.
Praise God.
May
we do it.
Amen.
Phakathi kwako konke oku wahlala ebambelele njalo kwinto eyathethwa ngulo mprofeti. Amen. Amen.
No church to go to. Nobody to fellowship with.
Engenabandla anokuya kulo kungekho mntu anokufumana ubudlelane naye.
Everybody went to heathen temples. Everybody worshiped their idols.
Wonke umntu wayesiya kwitemple zabahedeni. Wonke umntu wayenqula isithixo sakhe.
No Christian songs.
Kungekho maculo abuKristu.
Nobody believed the same thing he did. And in 68 years from a young man of about 12, 14 years old when he was taken down there.
Kwaye kwathi kumashumi amathandathu anesibhozo eminyaka ukusukela esengumfana omalunga neshumi elinesibini ishumi elinesini leminyaka ekuhlisweni kwakhe esisiwa apho.
He held true to God and understood by Jeremiah's prophet that the days were almost accomplished.
Amen.
Wabambelela ngokunyanisekileyo kuThixo waze waqonda kweJeremiah umprofeti ukuba iintsuku zaziseza kuzaliseka.
How it would warn the heart of any true prophet of God today.
Hallelujah.
Ingathini ukungayenzakalisa inhliziyo yakhe nawuphina umprofeti onyangisekileyo kaThixo namhlanje.
That we look back and see what this true prophet said and know that we're at the end time.
Uba sikhangela emva sibone kuba wathina lo mprofeti wenyaniso. Sazi ke kuba sikwilixa lesiphelo.
He said, I understood by books that Jeremiah, my brother, many, many years ago, prophesied that Israel would stay down near 70 years and that time's about fulfilled.
Wathi ndiyaqonda ngencwadi wathi uJeremiah umzalwana wami kweminininzi iminyaka emininzi yadlulayo waprofetha ukuba uIsrayeli uyakuhlala apha ezantsi amashumi asixhenxe eminyaka yaye elo xesha seliza kuzaliseka.
And he made himself ready.
Wazilungiselela.
And he called a fast and he sanctified himself.
Wabiza inzila. Wazingcwalisa.
And went in ashes and sackcloth and put it up on his head and went to fast and he prayed to understand about what day they were living in.
Kwaze kwathi enothuthu nezirhweqayo walugalela intloko kuye wangena ekuzileni nasekuthandazeni ukuze aqonde ngokuba yayinguphi na umhlaba bephila kuwo.
And if Daniel, the prophet of the Lord, could consult Jeremiah's books,
yaye ukuba uDaniel umprofeti wenkosi wayenokuya kwincwadi zikaJeremiya,
and bring him to such a place that even Israel coming out, all of them alive, was coming out of Babylon to go back to the homeland, would cause him to fast with sackcloth and ashes.
Sithe simsise kulomeko ngokude uIsrayeli aphume bebonke bephilile bephuma eBabylon ukubuyela kwilizwe labo yayinokumenza loo nto azile ngezirhwexayo nothuthu.
How much more ought it to do to the church of the living God to know that time is fading out and shall be no more, and the coming of the Lord Jesus Christ and the great millennium ready to set in.
Kukangakanani ukufanele ukuba ibandla likaThixo phileyo lazi uba ixesha lenyamalala liyaphela kwaye lisayikusabasabakho kuza ukubuya kwenkosi uYesu Kristu nemilleniyam uphumulo eminyaka eliwaka olukhulu lungisela ukuqalisa.
How can we spend wasteless time gambling, swimming holes on Sundays? No time for the Lord.
Singathini ukuchitha ixesha elingena ngcitho, sidlala amaqashiso, sidada icawe zonke, singena ixesha lenkosi.
Just run down if the pastor speaks on something that you don't like, you get up and go out.
Sibaleke nje uba umlungiselele uthe wathetha ngenye into ongayithandiyo uphakame uphume.
If the church holds too long, why you're dissatisfied.
Kwaye kuba inkonzo ithabathe ixesha elide kakhulu kuba wena awanelisekanga.
Look at our condition. Look what we're doing.
Khangela kwimeko yethu, khangela koko sikwenzayo.
Compare our lives with that prophet.
Thelekisa ubomi bethu kunye nalo mprofeti.
One man in a complete kingdom with no church to go to and none nowhere else to go to.
Indoda enye ibubukumkani buphela ingena bandla inokuya kulo kungekho ndawo yimbi inokuya kuyo.
It was torn down and burned down.
Yayaphuke yatshiseka yaphela.
His city, his people was captive.
Isixeko sakowayo abantu bakowayo babesekuthinjweni.
68 years, 68, 69, 70. He had 2 years left.
Amashoma tandrones bozo eminyaka, amashoma tandrones bozo, amashoma tandrones toba, amashoma sklengle. Yaishigalo eminyaka emibini.
So when he began to read in the book and see that the time was drawing nigh to be fulfilled, he went to God in prayer to find out about it.
Koko yathi yakuqalisa ufunda encwadini yabona ukuba ixesha lalisondele ukuba lizaliseke yaya kuthixo emthandazweni ukuba ifumanise malunga naloo nto.
What a time!
Lixesha elinjani!
What are we doing when nations are breaking? The sea roars. Man's heart failing for fear. Perplexed of time.
Senza ntoni thina xa izizwe saphuka? ulwandle luguma inhliziyo zabantu zisilela ukoyika amaxesha okudideka.
All these things are handwriting on the wall.
Zonke izinto umbhalo useludongeni.
Racial disintegration. All kinds of evil going on in the world.
Ubhidlika kwenhlanga zonke inhlobo zokuncola ziqhubeka ehlabathini.
And fusses and fights and stews.
Nokuxoxisana nokulwa nokuxambula.
And weapons hanging in hangers. That one little nation by the size of Cuba down here can destroy the world in 10 minutes.
Izixhobo zijinga kwiindawo zenqwelomoya esasizwe sincinane sinye singangokuba ingako iCuba apha ezantsi sinokutshabalalisa ihlabathi ngemizuzu elishumi.
And them fussing with one another, ungodly man who knows not God and knows not his power.
Babebona bexambulisana omnye nomnye amadoda angena Thixo angamaziyo uThixo engawazi namandla akhe.
And the Holy Spirit in the church moving amongst the elected.
Ube umoya oyingcwele ebandleni uhamba phakathi kwabanyuliweyo.
Showing himself alive after 2,000 years that he's the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Ezibonakalalisa ukuba uphilile emva kwamawa kwamabini eminyaka ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
How can we sit slothfully? How can we just run over the top of it?
Singathini ukuhlala ngobuvila? Singathini ukubaleka nje sidlule phezu kwayo?
Time we were checking up, watching for that great hour approaching.
Lixesha lokuba sibe besilungiselela uhamba, silindele lo yure inkulu isondelayo.
Now, he read in Jeremiah, the 25th chapter.
Ngoku wafunda kuJeremiya isahluko samashumi anesihlanu.
Let's turn over in Jeremiah, the 25th chapter, and read what Jeremiah had to say.
Masikhile ngapha kuJeremiya isahluko samashumi anesihlanu sifunde oko uJeremiya wakuthethayo.
Actually, let's begin at the 8th verse because I want you to be sure to get it.
Eneneni masiqale kwivesi yesibhozo kuba ndifuna ukuqiniseka ukuba niyayifumana.
The 11th verse is where I had wrote down here to read, but let's begin at the 8th verse.
Ivesi yeshumi elinanye yiyo endiyibhale apha phantsi ukuba ndiza kuyifunda kodwa masiqale ngevesi yesibhozo.
Therefore, thus saith the Lord of hosts.
Ngako oko utsho uYehova wemikhosi.
I just like that.
Ndiyayithanda nje loo nto.
I can hear a prophet stand up with thus saith the Lord God. Brother, that's it.
Xa ndinokuva umprofeti ephakama no itsho inkosi uThixo mzalwana yiyo leyo.
To me that settles it. That's all right.
Kum kuyaphelela apho, kuphelele apho.
Thus saith the Lord of hosts, because you have not heard my words.
Utsho uYehova wemikhosi ngenxa yenobani ngewevanga amazwi am.
Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord.
Yabona ndithumela ukuba ndiyithabathe yonke imizalwane yelasentla utsho uYehova.
And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant.
Ndithumela uNebuchadnezzar, ukumkani wasebhabhele umkhonzi wam.
And will bring them again against this land, and against the inhabitants thereof, and against all the nations around about. And I will utterly destroy them.
Ndizisele phezu kwelizwe naphezu kwabimbalo naphezu kwezintlanga zonke ngenxa zonke ndizisingele phantsi.
Remember, them were God's elected that he's talking about.
Khumbula bona babe ngabanyuliweyo bakaThixo athetha ngabo.
That wasn't infidels. That were church members. Yeah.
Yayingengobantu bangakholwayo yayingamalungu ebandla.
Moreover, I will take from them the voice of Mirah, the voice of gladness.
Ndoliphelisa phakathi kwazo izwi lemihlali nezwi lemivuyo.
Just like we had the day all rock and roll, Ricky and Elvis and all.
Njengoba sinalo namhlanje wonke umjuxuzi rock and roll uRicky noElvis.
The voice of the bridegroom, the voice of the bird, of the bride, rather.
izwilomyeni izwilentaka okanye lomtshakazi cebe.
The sound of the millstone, the light of the candle.
Izwilokusila nokukhanya kwesibane.
And this whole land shall be desolate.
Eli lizwe lonke liyakubharha.
Hear that prophet cry out.
Yiva lo mprofete kwaza.
This whole land shall be desolate. And not to impersonate this great servant of God.
Lo mhlaba wonke uyakuba inkangala. Kwaye ingengokulinganisa isicaka sikhulu sikaThixo.
But I prophesy that this whole nation shall become desolate.
Kodwa ndiyaprofeta ukuba esizwe siphela siyakuba inkangala.
God shall punish this nation for her sins.
UThixo uyakusigweba esizwe ngenxa yezono zaso.
If God would not let Israel, his elected Abraham's seed, who he made the covenant and promise with.
Uba uThixo akamvumelanga uIsrayeli umnyulwa wakhe imbewu kaAbrahama wenza umnqophiso kunye naye.
If he would not let them get by with wrongdoing.
Uba wayengena kubavumela ukuba basinde besenza ububi.
Though they were religious to the core.
Nakuba babengabantu abanqulayo ubuqu.
Had the great churches, the priests and the rabbis.
Benamabandla amakhulu nababingeleli noRabbi.
But because of the immorals and things among them, and God made them reap what they sowed, so shall we get.
Kodwa ngenxa yosiphatha kakubi nezinto ezaziphakathi kwabo waza uThixo abenza ukuba bavune oko bakuhlwayelayo siyakufumana oku kwanjalo.
11th verse.
Ivesi yeshumi elinanye.
This whole land shall become desolate and astonishment.
Eli lizwe lonke liyawubharha yaye kube senkangala.
That is, everybody just looks at there they are. They were so great, look at them now.
Oko kuthi wonke umntu uyakujonga athi nabaya. Babe bakhulu kakhulu khawubajonge ngoku.
And these nations shall serve the king of Babylon 70 years.
Ezintlanga zimkhonze kumkani waseBhabheli iminyaka emashumi asixhenxe.
That's a lifetime.
Bubomi bonke obo.
That's when you're old. Blessed old mother was a baby.
Kuxa owakho mdala mama wakho mdala wayeselusana.
They were in there without a God, without a church, without a song, without anything. For a complete generation. So all that sinning generation died out.
Babelapha ngaphandle koThixo bengenabandla ungekoculo bengenawona ntoni na isizukulwana siphela. Sathe sonke eso sizukulwana sonayo safa saphela.
And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity, and the land of the Chaldeans, and will make it a perpetual desolation.
Ngimvele kumkhono waseBhabheli nolohlanga ngenxa yobugwenxa babo utsho uYehova nelizwe lamaKhaladi ndolenza kube senkangala ngona phakade.
And I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it.
Ndilizise elo lizwe onke amazwi wam endawathethayo ngalo.
Even all that is written in this book which Jeremiah has prophesied against all the nation.
Into yonke ebhalweyo kule ncwadi ayiprofetileyo uYeremiya ngeentlanga zonke.
For many nations and great kings shall serve themselves of them also.
Ngokuba ziya kwakhonzisa nawo iintlanga ezininzi nokumkani abakhulu.
And I will recompense according to their deeds and according to their words of their own hands.
Ndiwavuze ngokwemisebenzi yawo nangokwezenzo zezandla zawo.
For thus saith the Lord God of Israel unto me.
Ngoba utshilo kum uYehova uThixo kaIsrayeli ukuthi.
Take the wine cup of the fury in my hand and cause all the nations to whom I will send thee to drink of it.
Thabatha le ndebe yewayini yobushushu esesandleni sam. Useze ngayo iintlanga zonke. And ikuthumela kuzo zisele.
In other words, Jeremiah, I give you this message. Don't all the nations.
Amanya mazi Yeremia, tukunikela umyalezo. Musa ukuhlala uthule, musa ukuhlala ndaweni inye. Koko profeta kuzo zonke izizwe.
Do you follow it?
Niyailandela.
Prophesy to all the nations. Show my signs and wonders. Let them know that I'm coming to do this.
Profeta kwisizwe siphela, bonisa ngemiqondiso yami nemimangaliso. Ubenze bazi ukuba ndiyeza ukuza kwenza loo nto.
And they shall drink and be moved and be mad because of the word that I will send among them.
Zisele, zihexe, zigeze ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwazo.
What do they do in this very day?
Benza ntoni kanye kuloo mhla?
They call you a false prophet.
Bakubiza ngokuba ungumprofeti obuxoki.
Call you a compromiser. Call you a fanatic. A soothsayer.
Bakubiza ngokuba ungowenzelelelayo. Bakubize ngokuba ungoyibaxayo. Ungochaza ukuzokwehla ebantwini ngokuxilonga.
Or a dreamer of dreams or some kind of a mental telepathist.
Okanye umphupho wamaphupha okanye uhlobo luthile lomfundi wengqondo ngobuchwepheshe.
They will be mad.
Baya kuphambana.
And the word mad, if you break it down, means crazy.
Amen.
Kwaye igama ukuphambana kuba uyawulicalula lithetha ukulahlekwa ingqondo.
They'll actually go crazy and say, oh, pay no attention to that holy roller.
Yeah.
That nonsense.
Baya kuthendeneni balahlekwa ingqondo bathi, ah, musani kumhoya lamqengele kungcwele lamfeketho.
Because of the word that I will send among them.
Ngenxa yelizwi endiya kulithumela kubo.
You see the history repeating itself?
Niyazibona ezembali ziziphinda.
Jeremiah wouldn't agree with their Pharisees, Sadducees, Herodians, whatever they might be.
UYeremia wayengayikuvumelana nawo bafarisi babo abasadusi amaherode noba yintoni ababeyiyo.
He just put the word out. And it made them all mad at him.
Yena wakhupha nje ilizwi laze labenza bamphambanela.
What? Now notice.
Intoni ngokuqaphela.
And then I took the cup at the Lord's hand and made all the nations to drink it.
Ndayithabatha ke indebe esandleni sikaYehova ndaziseza zonke iintlanga.
Jeremiah didn't stay home. Jeremiah didn't stay in one little spot, but he made all the nations drink it.
UYeremia wayengahlali ekhaya. UYeremia wayengahlali nje kwindawana enye kodwa wayesenza bazonke izizwe zisele.
Unto whom the Lord had sent me.
Awandithumela kuzo uYehova.
Jeremiah took the word of the Lord, the wine of his word.
UYeremia wathabatha ilizwi lenkosi, iwayini yelizwi lakhe.
And the wine is the power of his word.
Kwaye iwayini ingamandla elizwi lakhe.
Wine has a power. Wine is an intoxication.
Iwayini inamandla. Iwayini sisinxiliso.
Wine has got power behind it.
Iwayini inamandla kuyo.
And I took the Lord's word, said Jeremiah.
Amen.
Made it manifest.
Kwaye ndithabathe ilizwi lenkosi, watsho uYeremia, ndenze ukuba libonakalaliswe.
The wine, the power that's in it, I exercise before them. And they would not hear it.
Iwayini amandla akulo. Ndawubonakalalisa phambi kwabo, baze bona bafuna kuliva.
God said, then I'll send them for 70 years into Babylon.
UThixo wathi ngoko ndiyakubathumela isithuba samashumi asixhenxe eminyaka eBabylon.
That's just what he did.
Yiloo nto kanye awayenzayo.
The righteous and unrighteous went alike.
Abangamalungisa nabangemalungisa baya ngokufanayo.
Now, back to the lesson.
Ngoku sibuyele esifundweni.
Daniel had been reading.
UDaniel wayefunda.
Yes, think. Daniel read the same words that we are reading this morning.
Cinga nje, uDaniel efunda kwalamazwi siwafunda ngalentsasa.
Daniel read the same Bible, the same punctuation, the same sentences, the same things that I'm, by the help of God, will read you in the next few messages.
Amen.
UDaniel wafunda kwale Bible inye, kwaezi ziphumlisi, kwale miqolo, kwale nto inye ndifunda yona, ngoncedo lukaThixo, ndiya kunifundela kwimiyalezo embalwa izayo.
The same thing to show you that we are at the end time.
Kwale nto inye kuba ndinibonise ukuba sikwixesha lesiphelo.
And Daniel, taking the word from Jeremiah, goes down into Babylon. And he was the anointed prophet.
Yaye uDaniel wathatha ilizwe elivela kuJeremiya wehla wayongena eBabylon. Yaye wayengumprofeti othanjisiweyo.
And he performed miracles. Signs. Could interpret unknown tongues. And done signs and wonders among them. Just standing alone by himself. Amen.
Waza wenza imimangaliso, umqondiso, wakwazi ukutolika ilwimi ezingaziwayo, wenza imiqondo nemimangaliso phakathi kwabo, ukanti wayemi yedwa, eyedwa jwi. Amen.
Stood alone.
Wema yedwa.
But Jeremiah had wrote these words many, many years before.
Kodwa uJeremiya wayebhalela amazwi kwemininzi kwiminyaka emininzi ngaphambi koko.
And Daniel interpreting the word God said, "Now wait a minute, we're coming near the end time. For I've already been down here 68 years."
Wabe uDaniel etolika ilizwi wafumana wathi ngoku ima umzuzu sisondla ekupheleni kwexesha ngoba sele silapha ezantsi amashumi amathandathu anesibhozo eminyaka.
And the prophet of the Lord, amen.
Hallelujah.
My brethren, the true prophet of God that proved himself a prophet, prophesied to us.
Yaye umprofeti wenkosi, amen. Umzalwane wam, umprofeti kaThixo, owasiqondakalisayo uba ungumprofeti, wasiprofetela.
I've got it wrote here in a book that said 70 years will be accomplished.
Ndinaso sibhalwe apha encwadini uba wathi ngamashumi asixhenxe ayokuzaliseka.
Oh, Lord God, we're nearing the end.
Oh, Nkosi Thixo, siyasondela esiphelweni.
All that generation has died out.
Sonke eso sizukulwana safa saphela.
What will you do now, Lord?
Uyakwenza ntoni wena ngoku, Nkosi?
You promised to send us any set himself in order to pray.
Wathembisa ukusithumela, wazilungiselela ukuthandaza.
Oh, God, if there ever was a time that we ought to be setting ourselves in order to pray, now.
Oh, Thixo, ukuba kwakhe kwakho ixesha esimele ukuhlala ngolungelelwano ukuba sithandaze kungoku.
For we as his true servants, we see by the letters of the apostles, by the warnings of the Holy Spirit, that we're in the last day.
Kuba thina njengomkhonzi wakhe wenyaniso siyabona ngeencwadi zabapostile ngeziyalo zikamoya oyingcwele ukuba sikumhla wokugqibela.
The Holy Spirit speaks that in the last days man will be headed high-minded, lovers of pleasure more than of God.
Umoya oyingcwele uyalithetha ngemihla wokugqibela abantu baya kuba ngabazithandayo abakratshi abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo.
Truth breakers, false accusers, incontinent and despisers of those that are good.
Is cute cute abancedesi abangena uzeyisa abangena ukuthanda kulunga.
I understand by letter.
Oko ndikuqonde ngeleta.
I understand that there will come scoffers in the last days.
Kwaye ndiyaqonda ukuba kuya kufika abagxeki ngomhla wokugqibela.
I understand that there will be nation against nation in the last days.
Ndiyaqonda ukuba kuyabakho ukuvukelana kwesizwe nesizwe ngomhla wokugqibela.
I understand that there will be tidal waves in the last days.
Ndiyaqonda ukuba kuyabakho ukuvuthuza kwamaza olwandle ngomhla wokugqibela.
I understand that there will be fearful sights like flying saucers in the heavens, mysterious sights. And man's hearts will be failing for fear.
Ndiyaqonda ukuba kuyabakho imibono eyikekayo enjengezinto ezibhabha ezibhakabhakeni ezingaziwayo emazulwini. Imibono imfihlelo iintliziyo zabantu ziphele kukoyika.
There'll be a perplexity of time and a distress amongst the people.
Kuya kufika ixesha lendideko nokuxinzeleleka ngokwasengqondweni ebantwini.
I read that they'll all go into organizations and denominations and have a confederation in the last days.
Ndifunda ukuba bonke bawungena emibuthweni ngemibutho babe nomanyano lwemibutho ngomhla wokugqibela.
I understand that the women will bob off their hair in the last days.
Ndiyaqonda ukuba abafazi bawunqotlwa iinwele zabo ngemihla wokugqibela.
I understand they wear short clothes and walk with high heel shoes tinkling as they go in the last days.
Ndiyaqonda ukuba bayonxiba iimpahla ezifutshane bahambe ngezihlangu ezinesithende eziphakamileyo. Beqhashiza ukuhamba kwabo ngomhla wokugqibela.
I understand that morale will be very low in the last days.
Ndiyaqonda ukuba imoya yokuziphatha iyakuba yephantsi kakhulu ngomhla wokugqibela.
I understand that the preachers will be false shepherds in the last days. That will compromise. And will not feed the people the word of God. But will go after creeds and things instead.
Ndiyaqonda ukuba abashumayeli baya kuba ngabalusi bobuxoki ngomhla wokugqibela. Abaya kwenzelelela yaye abaya kubondla abantu ngelizwi likaThixo ngoko bayawulandela imigaqo nezinye izinto endaweni yoko.
I understand there will be a voice coming the last days. Cry out, wilderness! Calling the people back to the original message. Back to the things of God.
Kodwa ndiyaqonda ukuba kuyabakho izwi eliyakufika ngomhla wokugqibela likhwaza phandle intlango libiza abantu bababuye babuyele kumyalezo wokuqala babuyele kwizinto zakwaThixo. Ndiyaqonda ngencwadi uba zonke ezo zinto ziyakwenzeka. Ndiyaqonda ukuba ngemihla wokugqibela kuya kubakho indlala eyakufika.
And everything that in the last days there will come a famine.
Amabandla ayokuzibumba kangako azilungise kangako nayo yonke enye into ukuze kufike indlala ngomhla wokugqibela.
And it will not be for bread and water only, but for hearing the true word of God.
Amen.
Yaye isayikuba indlala yesonka namanzi kuphela koko iyaba yokuva ilizwi lenyaniso likaThixo.
And people will go from the east, from the west, from the north, and the south. Seeking to hear the true word of God.
Yayabantu bakusuka empuma besuka entshona besuka enhlanzi nasezantsi befuna ukuva ilizwi lenyaniso likaThixo.
But the churches will be so organized and tightened up that they'll fail to hear it.
Kodwa amabandla ayakuzibumba aziqinise kangangokuba asilele ukuliva.
I understand that by book.
Ndikuqonda oko ngencwadi.
But in that day, oh God. There will be a branch rise up from David.
Kodwa ngalomhla, oh Thixo, kuyakubakho isebe liyakuvela kuDavide.
I understand that he'll send Elijah before that day comes at the end time.
Ndiyaqonda ukuba uyakuthumela uEliya phambi kokuba kufike loo mini ekupheleni kwexesha.
He'll have a message that'll turn the hearts of the children back to the fathers.
Yena ke uyaba nomyalezo wakuguqula inhliziyo zabantwana azibuyisele koyise.
Turn them back to the original. Go back again to the end and start.
Ababuyisele kokasekuqalekeni. Babuyele emva kwakhona esiphelweni baqalise.
I understand that that'll take place just before the Spirit leaves the Gentile church to return to the Jews.
Ndiyaqonda ukuba oko kuyakwenzeka kanye nje phambi kokuba umoya alishiye ibandla lentlanga abuyele kumaJuda.
And I don't understand by only by letter.
Yaye andiqondi ngeleta kuphela oko.
I do by the word, by the written word, that Israel will return to her homeland.
Hallelujah.
And I see her going in.
Amen.
Ndiqonda ngelizwi ngelizwi elibhalweyo lokuba uIsrayeli uyakubuyela emhlabeni wakhe. Yaye ndiyambona engena apho.
I understand by letters of the prophets that Israel will become a nation.
Ndikuqonda ngeleta oko zabaprofeti ukuba uIsrayeli uyakuba sisizwe.
They reestablish the temple worship.
Kwaye uyakubuya imise itempile yokunqula.
God will go to dealing with her again when she comes to her homeland.
UThixo uyokusebenza kuye kwakhona xa ekwilizwe lakhe.
Oh, two prophets arise in the last days with him.
I understand that.
Oh, abaprofeta amini bayakuvela ngemihla yokugqibela kubo. Ndiyayiqonda loo nto.
Just as the Gentile church moves out, two prophets will arrive, Elisha and Moses to Israel.
Kanye njengoba ibandla lentlanga liphuma, abaprofeta ababini bayakufika, uElisha noMoses kuIsrayeli.
We'll get it as we go through.
Siza kuyifumana loo nto njengoko siqhubela phambili.
Prophet, seemed the time was nearly fulfilled down there in Babylon. All right.
Umprofeti walibona ixesha kuba lalisondele ekuzalisekeni apho ezantsi eBhabhiloni. Kulungile.
The Gabriel appears to reveal not only what he was asking about, but to tell him all the way down what was determined for the Jewish race all the way to the consummation.
Hallelujah.
Amen.
Oh.
UGabriel uyavela ukuza ukutyhila hayi kuphela oko wayebuza malunga nako. Koko ukuza kumxela yonke indlela ukusuka ezantsi yayimiselwe olo hlanga lwamaJuda konke ukuya kutsho esiphelweni. Amen.
Yes, a little bit and got the whole thing.
Wabuza intwanana wafumana into epheleleyo.
Yes, just to know.
Wayecele nje ukwazi.
Daniel was trying to find out how much longer, Lord, will it be now?
UDaniel wayezama ukufumanisa iselithuba elingakanani nankosi.
Jeremiah, the prophet, your servant, my brother, has prophesied 68 years ago and said there's 70 years that this people will stay in here.
UJeremiah, the prophet, is talking about some of them. The prophet, I'm going to show them that there's many people who are going to be here. What I'm going to show them is that
all the old generations practically gone now.
So I'm going to show them that there's many people who are.
There's an old Pentecostal generation raised up 40 years ago, old fighters is called.
Kukho isukulane sidala sePentecost esavela kumashumamane eminyaka eyadlulayo. Abantu bakudala babebizwa ngolo hlobo.
They organized and beat and fussed all down through Mount Horeb and Nebo, all through there, but finally we're at the river now.
Bazenza umbutho baze babethana baxambulisana konke ukuhla ngentaba yeHoreb neNebo. Konke kuloo ndawo kodwa ekugqibeleni sisemlanjeni ngoku.
He's going to raise up a new one with a Joshua to take him over.
Uzakuvelisa esitsha kunye noYoshua kuba thabathe indawo.
The law failed. Moses went with it. Moses failed. Joshua took them over.
Umthetho wasilela. UMoses wahamba kunye nawo. UMoses wasilela. UYoshua bathabatha ubaweza.
We find out that the organizations had failed, but the Spirit of God.
Sifumanza kuba imibutho isilele kodwa umoya kaThixo.
Joshua, the word Joshua means Jesus our Savior.
UYoshua igama elithi Yoshua lithetha Yesu umsindisi wethu.
That the Holy Spirit will come into the church, not an organization, but the Holy Spirit will get among the people and make her ready to go up across Jordan.
Hallelujah.
Koko umoya ongcwele uyawungena ebandleni hayi umbutho. Koko umoya ongcwele uyawungena phakathi kwabantu wenze kuba lilungele ukunyuka ukuwela iJordani.
I understand by the reading of the book that's what's to take place, and God knows that's what I'm seeking now, that I might comfort his people and tell them what's at hand.
Ndiyaqonda ngokufunda incwadi kuba yiloo nto yakwenzeka. Yaye uThixo uyazi uba yiloo nto endizama yona ngoku. Ukuze ndibe nokubanelisa abantu bakhe ndibaxele uba yintona ezayo.
Both here this morning and out through the lands that these tapes will go worldwide, that we're at the end time.
Kokubini apha ngale ntsasa nakwizizwe zonke yakuthi la makhasethi aye kuzo kwihlabathi liphela ukuba sikwixesha lesiphelo.
He revealed all the way until the kingdom was completely restored and the millennium set in.
Wakila yonke indlela bade ubukumkani baba bubuyiselwe ngokupheleleyo bayakungena iminyaka eliwaka yophumlo.
That was Gabriel's message.
Yayingulo umyalezo kaGabriel.
He said, I've come to tell you that there is 70 of years, 70 of weeks yet, determined upon thy people. Determined to the end of the Jewish generation.
Wathi ndize kukuxelela kuba ngamashumi asixhenxe iminyaka, ziveke ezingamashumi asixhenxe ezisaseleyo. Ezimiselwe abantu bakowenu zimiselwe ukuphelela kwisizukulwana samaJuda.
There's 70 of weeks.
Ngamashumi asixhenxe eveki.
I watch what he said. that now from the going forth to restore.
Ngoku khangela okwakuthethayo ukuba ngoku kusukela ekuphumeni ukuza ekubuyisweni.
70 weeks are determined upon thy people and upon thy city.
Bamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzwa kowenu.
Thy city. Babylon was in his city.
Umzi wakowenu iBhabheli yayingengomzwako wabo.
Who was his city? Jerusalem.
Wona wawuphi umzwako wabo? Yerusalem.
Now when we get to the seven of the sixfold confirmation, we'll find what that city is. Bring it down and prove who it was, who founded it, where it come from.
Ngoku ngoku siya kwisixhenxe okanye ngqinweni kobuntlantlu ntandathu. Siyakufumanisa ukuba siyintona eso sixeko. Size sisizise, size siqondakalise ukuba yayingubani na ngubani owasisekayo, uba sivela phi na.
How long will it stand? Will it be rebuilt again? In what time?
Siya kuma ithuba elingakanani na, ingaba siya kwakhiwa kwakhona ngeliphi ixesha.
All great things are in store for us. All right.
Oh, zinkulu izinto esizigcinelweyo. Kulungile.
70 weeks are determined upon thy people and upon thy city to finish the transgression.
Bamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzwa kowenu ukuba sithintelwe isirheqo.
I never said Daniel.
Ngoku akazange athi Daniel.
No doubt but what he told him that the 70 weeks was, 70 years is about finished. 68 is like 2 years.
Kodwa kuthandabuzeki ukuba wathi yiloo nto nje wakuxelela yona ezimashumi asixhenxe ezazi ndithetha iminyaka engamashumi asixhenxe eyayiseza kuzaliseka. Ngamashumi amathandathu nesibhozo kusele nje iminyaka emibini.
And we find out that Jeremiah's prophecy hit just exactly right. 2 years later they went out.
Kwaye sifumanisa ukuba oko uYeremiya wokuprofeta kwakuchanekile kanye iminyaka emibini emva koko baphuma.
Nehemiah went and got an order from the king and built the wall. In troublesome times.
UNehemiah waye wafumana umyalelo kukumkani wazawalakha udonga ngexesha lokuxineka.
It worked. He said the wall, listen to this.
Babesebenza wathi udonga phulaphula ngoku.
Finish the transgression to make an end of sin.
Sithintelwe isikrekho sicinywe izono.
To make an end of sin who to the Jews.
Upheliswa kwesono kobani kumaJuda.
Determined upon thy people, not upon the Gentiles, upon thy people, the Jews.
Kumiselwe abantu bakowenu hayi inhlanga kubantu bakowenu amaJuda.
And thy city.
Nomzwa kowenu.
Not New York, not Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Rome.
Hi, New York, hi, Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Rome.
But upon thy city, Jerusalem.
Koko ngumzwa kuni, iJerusalem.
And to finish the transgression, make an end of sin.
Sithintelwe isikrekho, sicinywe izono.
Make reconciliations for iniquity and to bring in the everlasting righteousness.
Utanya kushelwe ubugwenxa kuziswe ubulungisa obunginaphakade.
And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy.
Utywine umbono nomprofeti ithanjiswe ingcwele kangcwele.
Watch.
Khangela.
Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem.
Yazi ke uqiqe ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi. Ukuba ibuyiswe yakhiwe Jerusalem,
which was his city,
ingumzwa kwabo.
Unto Messiah the Prince shall be 7 of the 70 weeks.
Kuse kumthanjiswa wenganga ziveki kwezimashumi asixhenxe esixhenxe.
Wait till we get into that. Oh my Lord.
Linda side sifika kuloo nto obethu.
That's a blessing of that. I'm going to get me a rope and tie myself to the place.
Yintsikelelo le endi ndizakuzifunela intambo ndizibophelele endayini ethile.
Reveal it all the way down.
Yatyilwa yonke loo nto ukuhla.
Said I'm not only going to tell you now that them 2 years is just not, it will be a finish, accomplished.
Wathi andizukuxela kuphela ngoku ukuba loo minyaka mibini isondele iza kuphela igqityezelwe.
And we all know that they exactly stayed there 70 years and went out just exactly what the prophet said.
Yes, yazi sonke ukuba bahlala ngokuchanekileyo iminyaka emashumi asixhenxe baze baze baphuma ngokuchanekileyo kanye njengoba umprofeti watshoyo.
And Isaiah, I mean Daniel, believed that prophet, so here he was ready. All right?
Yaye uIsaya okanye ndithetha uDaniel wakholwa kulo mprofeti ngoko yayinguye lowo sele lungile. Kulungile.
And now when Gabriel comes, he said, I've come to show you all the way, to reveal to you these things, that all the way to the consummation. See? Look.
Ke ngoku xa uGabriel wafikayo wathi ndize kukubonisa yonke indlela ukutyhilela ngezinto ukuba konke ukuya kuma esiphelweni. Yabona? Khangela.
The abomination, he shall make it desolate, even unto the consummation.
Isiphansi sokube senkangala side siphalazeke isiphelo.
Consummation is the end of all things.
Ukupheliswa kuthetha isiphelo sezinto zonke.
I'm going to show you what will happen.
Ndiza kukubonisa into eyakwenzeka.
Now listen. Get it.
Ngokuphulaphula yiqonde.
Daniel, I have been sent, your beloved in heaven.
Mna Daniel, ndithunyelwe uyathandwa ezulwini.
And I heard your prayers, and I have come down now to tell you what's determined for the Jews and Jerusalem from right now until the end of the consummation. The whole thing.
Kwaye ndiyivile imithandazo yakho ndaye ndihlile ngoku uza kuxela okumiselwe amaJuda neYerusalem ukususela ngoku de kube sisiphelo sokupheliswa kwezinto zonke, yonke into.
Now do you understand, class?
Ngoku niyaqonda, bafundi.
If we can find out what these 70 weeks are, we know when the consummation is.
Amen.
Ukuba sinokufumanisa ukuba ziintoni na eziveki zimashumi esixhenxe siyazi ukuba siyintoni na isiphelo sezinto zonke.
Oh my God, help us to know.
Oh bethu uThixo makasincede ukuba siyazi loo nto.
It tells us exactly somewhere in these pages. Exactly from that time till this time until the consummation, and it won't miss it one minute.
Iyasixela kanye kwindawo ethile kula maphepha ngokuchanekileyo ukusukela ngelo xesha kude kube leli xesha kude kube sesiphelweni sezinto zonke yaye ayisayi kuphosa nomzuzu omnye.
How God's great word.
Indlela lithi ngayo ilizwi elikhulu likaThixo.
When God made the earth and set it in orbit, and I was preaching the other night, Sunday night, how that there's nothing failed.
Awuthixo wenza umhlaba ubeka ukuba ube kwindawo yawo yokujikeleza kwaye ndandishumela ngobunye busuku ngokuhlwa ngecawe ngoku akukhonanye into eyasilelayo.
What this world turns so perfect so they can tell you exactly when the sun and moon will pass in 20 years from the day to the exact minute.
Kuba eli hlabathi lijikeleza ngokuchanekileyo kanye ngoku de babe nako ukwazi ngokuchanekileyo ukuba ilanga nenyanga ziyakudlulana nini na kwiminyaka engama-20 ukusuka ngoku umzuzu kanye ngokuchanekileyo.
I can't tell you about any time piece we got in the world.
Ndinokuxela nangasiphina isibali xesha esinaso ehlabathini.
It'll lose 2 or 3 minutes a month, or gain 2 or 3 minutes, the best we got.
Siyakulahlewa imizuzu emibini okanye emithathu ngenyanga, okanye kongezeke imizuzu emibini okanye emithathu kokungcono koko sinako.
We can't make nothing that perfect. Because there's only one thing perfect.
Amen.
That's God!
Amen.
Akukho nto sinokuyenza igqibelele kangako ngoba inye kuphela into egqibeleleyo nguthixo ke lowo.
And God in his word is the same.
Yaye uthixo nelizwi lakhe into enye.
So God's word is perfect.
Ngoko ilizwi likathixo ligqibelele.
If we can find these days, we will find exactly when the consummation will be.
Kwaye ukuba sinokuzifumana ezi ntsuku siya kufumanisa ngokuchanekileyo ukuba siya kuba nini na isiphelo sezinto zonke.
Do you get it?
Niyayifumana?
It's determined to the consummation. The 24th verse.
Kumiselwe kude kube sisiphelo sezinto zonke. Ivesi ya-24.
Thy people and the holy city which is Jerusalem.
Abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele oyiYerusalem.
Got 24th verse here.
Sifumene amashumi amabini nanye, ivesi yamashumi amabini nesine apha.
Jesus referred to this in Matthew 24.
UYesu ayibhekisela kulo Mateyu amashumi abini anesine.
Now, Brother Colin, if he's here this morning, I don't know whether he is or not.
Ngoku umzana Collins ukuba ukho apha kusasa nje andazi noba ukhona na okanye hayi.
In the questions of the night, he asked a question.
Kwimibuzo ngobunye ubusuku wabuza umbuzo.
I guess it's all right for me to say, Brother Collins.
Ndiyaqonda uba kulungile ukuba ndithethe loo nto umzana Collins.
About the abomination and make a desolation. See? What it meant.
Malunga nesizi lesiphanziso. Yabona ukuba lithetha ntoni na.
Jesus spoke of it. In Matthew, the 24th chapter, and we find out.
Yes, what did Angalo Matthew say to us on Shabbat? And he said, "Quiet, must find it."
Yeah, Matthew 24:15.
Eh, Matthew, must find it. And he said, "Shumel neslan."
Now let me just get that right quick, so you can see what Jesus speaking of the same thing here, referring back to Daniel.
Go, come on, this find it. And go, call us all cool. Who goes and be? Nokubona kuba yintoni na uYesu awayethetha ngayo kwangale nto inye apha ebhekisela emva kuDanieli.
Matthew 24:15, to you that's taken out.
KuMateyu 24:15, kunina abazibhalayo.
I want you each one now, especially tonight and next Sunday, bring them pencils and papers, because we're, unless you got a tape.
Ndifuna kuba mntu ngamnye ngoku ingakubi ngokuhlwa na kwicawa elandelayo eze ephethe intsiba namaphepha kuba si. Kapandle kokuba ube unesishicileli mazwi
24 and the 15th verse.
Amashumi nanesine nomqolo weshumeli nesihlanu.
And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet.
Kengoku xa kengoko nithe nalibona isikizi lesiphanziso ekwakuthethwa lona ngoDaniel umprofeti.
Think this is 486 years beforehand. 486 years beforehand.
Ingangoku kukumakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu anesine anesihlanu amashumi asibhozo anesithandathu eminyaka ngaphambi kwakhe. Kumakhulu amane anamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ngaphambi kwakhe.
Daniel the prophet standing in the holy place.
God, Daniel, the prophet, limi endaweni engcwele.
Now look, in your Bible, it's in parentheses.
Go kuchongane ezibhayibhileni zenu, londo ikwisigweqe.
Whoso readeth, let him understand.
Olesayo makaqiqe.
He's talking to the Jews.
Ngoku uthetha kumaJuda.
They want to know what about this temple? When will it be destroyed?
Afuna ukwazi malunga nale tempile, iyakutshatyalaliswa nini na?
When will it be rebuilt?
Yakuphinda yakhiwe nini?
When will there come a time it won't be one stone upon another?
Liyakuba nini ixesha apho kungasayi kubakho litye phezu kwelinye?
How long will it last?
Iyakuhlala ixesha elingakanani?
He said, when you see the abomination that make a desolation standing.
Wathi xa uthe wabona isikizi lesiphanziso limi.
When Daniel stood in the holy place, said, when you see this come to pass, now let him that read understand what he's talking about.
Apo Daniel limi endaweni engcwele wathi xa uthe wakubona kusenzeka oko ngoku makathi ofunda aqonde ukuba uthetha ngantoni na.
That's the reason we're praying to God to make that so perfect that there'll be not one shadow doubt.
Naso isizathu sokuba sibe siyathandaza kuThixo ukuba ayenze loo nto igqibelele kangako ukuze kungabikho nesinye isithunzi sokuthandabuza.
Because we're not supposed to put our own interpretation to those things. It's got to come to thus saith the Lord.
Ngokuba asimelwe kufaka ingcaciso eyethu kwezo zinto. Imelwe kukuza ngoyitsho inkosi.
So I'm leaving it right there until I understand.
Ngoko ndiyeka kanye kuloo ndawo ndide ndibe nokuyiqonda.
Reveal all things to him, that abomination.
Kwatyhilwa zonke izinto kuye isikizi.
And remember, it has a compound meaning, just like call my son out of Egypt.
Ke khumbula oko kwintsingiselo embaxa kanye njengo kubiza unyana wam aphume eYiputa.
As Israel was called out, so was Jesus' son called out.
Njengoko Israel wabizwa waphuma ngokunjalo noYesu unyana wakhe wabizwa waphuma.
And that will be just exactly take place as certain as I'm standing here.
Yilonto kanye ke yakwenzeka ngochanekileyo ngoqiniseke nje ngokubandi mi apha.
And he did it in a way and he's made it all hid from the church.
Kwaye wayenza ngolo hlobo waze wayenza yafihlakala, yafihlwa yonke kwibandla.
So when we get down into those sixfold understanding.
Oh, sisawungena kulonto koko kuqonda kunhlanhla ntandathu.
How he got all this hid from the church so the church be watching it every minute, didn't know when he was coming.
Indlela athe wayigcina yonke ifihliwe kwibandla ukuze ibandla libe likhangele mzuzu ngamnye lingazi uba uzanini na.
But now the church age is about over.
Kodwa ngoku isigaba sebandla sesiza kuphela.
So it's just ready now for the coming, just getting ready.
Ngoko lilungele kanye ngoku ukuza liyazilungiselela nje.
This is the one most important scriptures in the book.
Nase sona sibaluleke kakhulu kwisibhalo esikule ncwadi.
What does it do?
Senza ntoni?
It tells the closing of the Jewish nation, the Jewish people.
Sixela ukuvalwa kwesizwe samaJuda, abantu abangamaJuda.
This scripture, the 70 of week.
Isibhalo amashumi asixhenxe veki.
It discloses and tells exactly from the time that Daniel started there until the end of the consummation.
Sikhila sichaze ngokuchanekileyo kusukela kwixesha wathi ngalo Daniel waqalisa apho kude kube sisiphelo sokupheliswa kwezinto zonke.
It's one of the greatest timepieces.
Sisesinye sezona zalatha maxesha sibalulekileyo.
How many heard me say, if you want to know what day of the week it is, look at the calendar. You want to know what time we're living in, watch the Jews.
Bangapha bakhe bandiva ndisithi, uba ufuna ukwazi uba kungolo esingaphi na evekini khangela kwikhalenda. Uba ufuna ukwazi uba leliphi na ixesha esiphila kulo khangela kumaJuda.
Right.
Injalo loo nto.
There's God's calendar taken from right here.
Yiyo leyo kaThixo ikhalenda iqala kanye ususela apha.
Any theologian, any Bible scholar, anyone will tell you that this is the timepiece.
About the Jews.
Nasiphina isifundo sasezakwalizwi, nasiphina isifundo sasebhayibhile, nabani na uyakuxelela ukuba esisalatha maxesha amaJuda.
Now what time we got?
Ngoku leliphi ixesha esinalo?
We're just people hot or what?
Thina nje bantu kushushu oh.
It has nothing to do with the Gentiles.
Akunanto yakwenza nenhlanga.
These seven seals, seven plagues, seven woes, seven trumpets has not one thing to do with the Gentile church will be in glory at that time.
La makwina sixhenxe sibethe sixhenxe oye haba sixhenxe amaxilongo sixhenxe. Akanayo kwanto yakwenza noko ibandla lenhlanga liya kubelise buqaqawulini ngelo xesha.
Don't have nothing to do with us, the Gentile church. It only deals with Israel.
Akunanto yakwenza konke nathi bandla lenhlanga kusebenza kuphela ngoIsrayeli.
Daniel, thy people and Jerusalem.
Daniel, abantu bakowenu neYerusalem.
Now, and discloses the fact that God deals only with the Jews when they are in their homeland.
Amen.
Ngoku. Oku kutyhila inyaniso zokuba uThixo usebenza ngamaJuda kuphela xa esemhlabeni wawo.
Hallelujah, that's where I think it hit the core right there.
Hallelujah, nantso apho ndicinga ukuba ichane ucwethe khona kanye kuloo ndawo.
They're always trying to allow from the time that Israel was there at Daniel's time.
Basoloko bezama ukuyenza iqale ngexesha uIsrayeli wayelapho ngexesha likaDanieli.
And one great writer, because I know some of his followers are sitting here, I won't say it.
Kwaye omnye umbhalo omkhulu kuba ndiyazi uba abanye babalandeli bakhe bahleli apha andizikuyithetha.
But that's the reason they had all this false stuff.
Kodwa naso isizathu sokuba babe nayo yonke le nto yobuxoki.
Did you know how the Millerites, before they came Seventh-day Adventists, what they did up here in 1919?
Uyazi indlela wathi ngayo ama-Millerite ngaphambi kokuba babe ngama-Seventh-day Adventists into abayenzayo apha phezulu ngowe-1919?
Got their wings, you all sent a courier paper, you got up here to fly away that morning.
Bazifakela impiko, nakhe nayibona naloo nto kwiphepha i-courier. Baze banyuka apha, bababhabhe ngaloo ntsasa.
That was taken Daniel 70 a week. Millerite.
Babe itabata kwiveke ezimashumi asixhenxe sika Daniel, ha? Ama-Millerite.
then later on by Miss Ellen White, which was their prophetess, turned around and called themselves Seventh-day Adventists, and now they changed their name to the Voice of Prophecy.
Ngoko emva kwexesha ngonkosikazi Ellen White owayengumprofetikazi wabo bajika bazibiza ngoba bangama-Seventh-day Adventists. Ke ngoku balitshintshile lo gama laba yi-The Voice of Prophecy, yabona?
Three different names for the same cult.
Ngamagama amathathu esingisele kumbutho omnye wokholo olugwenxa.
Now, but they were wrong! Because they were trying to apply those 70 weeks to both Jew and Gentile, and he says, here, it's for thy people. Amen.
Ngoku kodwa abakonyanisweni ngoba bazama ukubhekisela loo mashumi asixenxe veki kokubini kumajuda nakwintlanga yaye uthe apha kokwabantu bakowenu.
And God never did deal with the Jew out of Palestine.
Kwaye uThixo akazange asebenze ngamajuda engaphandle kwePalestina.
And when the Messiah at the 70 and 2 weeks was cut off,
yaye ngethuba likaMesiya kumashumi asixenxe kwiveki ezimbini wanqanyulwa.
Not for himself, for us, was cut off.
Engenzelwa yena ngenxa yethu wanqanyulwa.
Israel was scattered and has not never come back to their homeland over the last few years.
Israel wachitha-chitha yaye kakhanga akazange abuyele kumhlaba wakhe kwade kwakule minyaka imbalwa idlulileyo.
So time wasn't counted in there for the church age.
Ngoko elo xesha lalingabalelwa kwisigaba sebandla.
You get it?
Niyayifumana?
Would be 19 and 19.
Ayinakuba ngowe-1919.
I can show something happened in 1919.
Ndikanibonisa into eyenzeka ngowe-1919.
Well, that's when that angel, third angel's message struck and the war went forth. Exactly.
Kodwa ngoku akuxa ingelosi xa umyalezo wengelosi yesithathu wathi waqhubeka kwazi kwaphuma uyeya ngokuchanekileyo.
But it wasn't that was when the war stopped in a mysterious way.
Kodwa ingekuko leyo yayikukumiswa kwemfazwe ngendlela engummangaliso.
We get that in the seventh chapter when we get to it. When we get to the seventh chapter.
Siza kuyifumana loo nto kwisahluko sesixhenxe, safika kuso, safika kwisahluko sesixhenxe.
You all heard me preach that many times.
Amen.
Nake nandiva nonke ndishumayela ngaloo nto amaxesha amaninzi.
When the angels met said, hold the four winds of the earth or we seal the Jews, the servants.
Yabona xa umyalezo wengelosi wathi ibambeni imimoya emine yomhlaba side sibatywine amajuda abakhonzi.
And now they kept waiting till all the Gentile age had moved out, then when he come in, then he seals the Jews, 144,000 receives the Holy Ghost.
Ke ngoku ahlale elindile sade sonke isigaba sentlanga sabe sisusiwe ngoko xa ingena ngoko utywina amajuda ikhulu namashumi amane anesine amawaka lamkela umoya oyingcwele.
That's 144,000
seal. Nalo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka lityiniwe.
Revelation 7, you've read it.
Isityhilelo isixhenxe nake nasifunda.
Now I saw a great number already in heaven, John saw.
Ndaze ndabona isihlwele esikhulu sele sisezulwini wasibona uYohane.
Of all kindred tongues and nations.
Sazo zonke inhlanga ilwimi lezizwe.
And they stood before God with palms in their hands and white robes on, saying hallelujah. Amen.
Bayabe mi phambi kothixo benamasundo ezandleni zabo bethwe wamngeza imhlobo ecula hallelujah. Amen.
Glory, wisdom, honor, might, power be to our God forever and ever. Amen.
Uzuko blumko imbeko kwamelela amandla makabe kuthixo yethu ngona phakathi ngana phakathi. Amen. Bekhwaza.
John couldn't understand them, but he looked back and he saw Mount Sinai. Glory.
Uyohane wena uqonda ngoko kodwa wakhangela emva wazobona phezu kwentaba esinaye uqaqawule.
144,000 that had not been defiled with women.
Ikhulu namashumi amane anesine amawaka elalingazingcolisanga ngabafazi.
Jews, women, churches.
Amajuda, abafazi, amabandla.
They hadn't joined no organizations, Lutheran, Methodist, Baptist, and Presbyterian.
Ayengazanga join imbutho amaLuther, ubuyisile, ubuBaptist, ubuRhabe.
But they had been Jews from the beginning.
Kodwa ehlele ngamaJuda kusukela ekuqalekeni.
Orthodox and had their temple there worshiping. On Mount Sinai.
AmaOrthodox enetemple yawo apho enqula phezu kwentaba yeSinai.
That's 144,000.
Nalo ikhulu namashumi amane anesine lamawaka.
That's after this, the church has done in glory.
Hallelujah.
Ngoku kuyawe kusemva koko ibandla lisebuqaqawulini. Yabona?
So Mr. Smith was wrong.
Ngoko umnumzana Smith wayephosisa.
Had to be. Because how you going to apply that down here in 1919 and take the 144,000?
Nyanzelekile kuba kube njalo. Kuba uyakudinga ukubhekisela lapha ngo-1919 uthabathe ekhulu lamashumi anesine lamo wakawulikhuphe.
Then you got some Russellite again.
Ngoko ubuyele emuva kuburusselite kwakhona, bona?
Then you're right back to the Russellite doctrine. That Jesus came in 1914.
Ngoko ubuyele emuva kwimfundiso yeburusselite yokuba uYesu ubuya ngo-1914.
1919, he took his church. And now it's a mystic body going around over the earth. Grave going to grandma's grave and grandpa's grave and raised them all up. All those that were Russellite.
Ngo-1919 wathabatha ibandla lakhe ke ngoku umzimba ongabonakaliyo jikeleza phezu komhlaba evukile esiya kwingcwaba likamakhulu kwingcwaba likatatomkhulu ebavusa bonke abo bengamaRussellite.
Nonsense.
Amen.
Yimfeketho leyo.
It don't make sense in the world. It won't come out right.
Amen.
No, sir, it doesn't.
Ayiphathe ngokwelizwi ayisayi kuba nasiphumo sinyani. Hayi, mhlekazi, ayingekhe.
But God's got the truth.
Kodwa uThixo unayo inyaniso.
And God's the one who can reveal it and place it in there and show it exactly to us.
Hallelujah.
Yaye nguye onokuyitolika uThixo ayibeke kuloo ndawo ayibonakalise ngokuchanekileyo kuthi. Yabona?
I believe he'll do it.
Amen.
Ndiyakholwa ukuba uya kuyenza loo nto.
I don't know it. I'm telling you the truth.
Andiyazi, ndinixelela inyaniso.
So I do not know, but I'm believing.
Amen.
I'm believing that he will.
Andiyazi, kodwa ndiyakholwa. Ndiyakholwa ukuba uya kwenza njalo.
So you see, God never did deal with the Jews. I want you to keep this in mind. As long as Israel.
Ngoko uyabona uThixo akazange asebenze ngamaJuda. Ndifuna ukuba uyigcine engqondweni le nto. Okoko uSirayeli.
That's what I tried to tell this brother sitting over here. That's talking about going to Israel. Stay away from Israel. Amen.
Yiloo nto ebendizama ukuyixelela umzalwana ohleli ngaphaya uthetha ngokuya kwaSirayeli. Hlala kude kuSirayeli.
Stay away from it. All you people talk about converting the Jews.
Hlala kude kuya nonke bantu nithetha ngokuguqula amaJuda.
Before this message is over, you'll see it's thus saith the Lord by word and by spirit.
Amen.
Phambi kokuba lo myalezo uphele niyakubona ukuba loo nto itsho inkosi ngelizwi nangomoya.
Israel be converted over the whole nation in one night.
Amen.
The Bible said so.
Israel yokuguqulwa isizwe siphela ngobusuku obunye, iBhayibhile yatsho.
But the gospel's not even to them.
Kodwa ivangeli ayino kuya kubo.
There's a few renegades that's out and so forth like that. They come in and outside the main body of Jews, they come in and get saved. That's true.
Sikho isibhadibhadwa ezimbalwa ezingaphandle nokunjalo njalo eziya kungena ezingaphandle kona wona mzimba wobujuda eziya kungena zisindiswe inyaniso leyo.
I believe that with all my heart.
Ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke.
But remember, as long as Israel's out of their nation, they cannot be safe.
Kodwa kumbula okoko nje uIsrayeli engaphandle kwesizwe sakhe akanakusindiswa.
Now they are returning and they'll be saved all the whole nation in one day.
Amen.
Ngoku ayajika yaye bayakusindiswa isizwe siphela ngamininye.
The Bible said so.
IBhayibhile yatsho.
One day will bring completely all Israel right back to God.
Ngene imini enye ayakuziswa ngokupheleleyo uIsrayeli wonke abuyiselwe kanye kuThixo.
There will be such a mighty thing strike Israel one of these days until it will shake the whole nation.
Hallelujah.
Kuyakubakho into enjalo enkulu eyakubetha uIsrayeli ngenye imini ngokude ishukumise isizwe siphela.
Even the prophet cried out and said, in one day has thou did this. In one day.
Umprofeti wakhwaza wathi, uyenze ngamini inye le nto. Ngamini inye.
They will see it.
Baya kuyibona.
There will be a mighty thing.
Kuyakubakho into enamandla.
My opinion, there will be a mighty prophet that will rise and stand before Israel and prove to them that that Messiah is still living.
Eyamimbono iyakuba ngumprofeti onamandla oyakuvela eme phambi kwaIsrayeli amqondakalisele ukuba uMesiya usaphila.
That Messiah that they rejected is gone for.
Uba uMesiya uyaphila abamalayo nguye.
Them reading that little Bible now of Israel Bible.
Awo bafunda la Bible encinane ngoku le Bible yakaIsrayeli.
They read it from the back to the front, way they read it, and you know how the Jewish language is written.
Bayifunda kusukela ngasemva kuza ngaphambili indlela abayifunda ngayo kwaye niyazi indlela lwesijuda elubhalwa ngayo.
And so when they read it, and they read that at Louis Petrus sent down to him a million Bibles.
Kengoko bakuyifunda yayebafunda leyo uLuyi Petro wayithumela apha ezantsi kuwo isigidi seBhayibhile.
They said if this Jesus
athi ukuba lo Yesu.
That was them Jews that was brought up from down in Iran and down in there. Never heard of such a thing as Messiah.
Yayingawo lawo amaJuda ayikhulisele ezantsi e-Iran nasezantsi apho angazange evento injengoMesiya.
And when they got ready to come back to their homeland, while they wouldn't get on them airplanes.
Athi akulungisele ukubuyela emhlabeni wawo kuba ayingakwazi nokukhwela kwezonqwelomoya.
They were still plowing with old plow. You read it in the Look magazine.
Ayesalima ngamakuba kudala nake nayifunda loo nto kulinda inyanga iLook.
How many read them articles in the Look and Times magazine? Well, sure you did.
Bangaba ke bayifunda loo mihlathi kwiLook nakwiTimes ulindi kuba ngokuqinisekileyo nayifunda.
They wouldn't get on there.
Yabona ayingavumi ukukhwela apho.
That old rabbi stood out there and said, remember, our prophet said we'd go back to the homeland on the wings of an eagle.
La rabbi mdala wemapho wathi khumbulani umprofeti wethu wathi siya kuphindela emhlabeni wethu siphezu kwamaphiko okhozi. Hallelujah.
Nations are breaking. Israel's awakening.
Zizwe ziyaphuka. Israel uyavuka.
Signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered.
Imiqondiso yachazwa ngaphambili iBhayibhile, imihla entlanga ibaliwe.
With harrows and trumpets, return will disperse to your own.
Izele zinsizi, buyani nikhululelwe kwelenu.
Better be waking up.
Kungcono uvuke.
You've heard it and heard it and heard it, but it's going to be the last time one of these days.
Wakwa liva, waphinda ukuliva, waphinda ukuliva, kodwa iyakuba liqala lokugqibela ngolunye lwezinsuku.
Israel's returning to her homeland.
Israel ubuyela emhlabeni wakhe.
What day that God determines Israel to be a nation, that's the day that there'll never be another Gentile saved.
Amen.
Kalo mhla uThixo ayakubalela uIsrael ekubeni usisizwe yiloo mini kungayisayize kubekho enye intlanga isindiswayo. Ndisakuyiqondakalalisa loo nto ngeveki ezimashumi asixhenxe ukuba nje ndinokuzifumana ezo ntsuku.
I'm going over to get the astronomy calendars and the Julian, the astronomy, and the Roman, and the Holland.
Ndisaya ngaphaya ndiye kufumana izalatha maxesha esenzululwazi yenkwenkwezi neseJulian esenkwenkwezi.
There's somewhere, something God knows about it. He's able to redeem it.
See, koi zezi nyoka ndawe tila. I koi ndo kwa utikwa yasma lugana yaye yena una agogo ichila bon.
I know the Julian calendar has 365 and one-fourth day in the year.
Yasma ikalenda I Julian nama kula matatu nama shuma matanda raneslana nesinye kusi nesentu kungonyaka.
So, oh, they're all mixed up, but there's a true someone.
Ngoko oh, iphithene nje yonke kodwa ikho inyaniso ndaweni ithile.
I see so many churches, so many organizations, so many people going this and some Hail Mary and some worshiping this and that and the other. There's got to be a truth somewhere.
Ndibona abantu abaninzi kangako, imibutho emininzi kangako, abantu abaninzi behamba ngale, abanye amaria, abanye benqula le naleya nenye. Imele ukubakho inyaniso ndaweni ithile.
There's got to be a God somewhere. There's got to be a message somewhere.
Hallelujah.
Glory.
Umele kuba ukho uThixo indawo ethile. Umele kuba ukho umyalezo kwindawo ethile.
I see false prophets arising, acting like discernments and all other kinds of stuff going on.
Ndibona abaprofeti babuxoki bevela, besenza ngokungathi bacalwa ingcinga nazo zonke ezinye iintlobo zezinto ziqhubeka.
There's got to be a real one there somewhere. That counterfeit's made off of.
Ngoko kumele kuba omnye onene ukhonda enithile ekuthi oko kulinganiswa kube kulinganiswa yena.
I see people getting in the flesh and shouting and carrying on and going out and living all kinds of lives.
Bona abantu besiya bengena enyameni bekhwaza beqhubela phambili baze baphile zonke iintlobo zobomi.
There's got to be a genuine Holy Spirit there somewhere.
Kumele kuba kukho umoya ingcwele wenene kwindawo ethile.
I see people acting religious and so forth and trying to be pious.
Ndibona abantu bezama ukuzenza abangabenkolo njalo njalo bezama ukuphila babe ngabaphakamileyo.
I know there's a genuine God somewhere.
Ndiyazi uba ukho uThixo wenene endaweni ithile.
There's a genuine spirit somewhere, because that's an old hypocrite that's made off of it, an old bogus one.
ukhomo ingcwele wenendaweni ithile kuba loo nto bubanakanisa uba kudala ubulinganisa wona obuthile obuxoki uba kudala.
There's got to be something that's real. A man, a people, a church, a God.
Kumele ukuba kubekho into ethile yenene, umntu, abantu, ibandla, uThixo.
There's got to be something true somewhere.
Amen.
Because these are just copied off of it.
Kumele ukuba kubekho into ethile yenene, ndaweni ethile kuba esi sisilinganiso nje zayo.
There's something real somewhere.
Ikho into ethile yenene, ndaweni ethile.
I've said to this church about your gifts.
Nathi kweli bandla malunga nezipho zenu.
Listen to your gifts, keep them in the Bible.
Pulapulani izipho zenu zigcine zisebhayibhileni.
Don't take a substitute when the skies are full of the real ones.
Musani umisela ngenye into ngelithiwa isibhakabhaka sizele zeziyinene.
Let's keep the real ones.
Masigcine ezo ziyinene.
Let's get the real or don't have any at all. Amen.
Masifumane zinene kanjalo singabi nazo nokuba nazo. Amen.
Now, the pose is the fact that God deals with Israel only when she's in her homeland.
Ngoku ngokusondeleyo kuyinene uba uThixo usebenza ngo-Israyeli kuphela xa ekumhlaba wakhe.
Let's take when God Abraham left the homeland and went down into Egypt, what happened?
Masithabathe ngethuba uThixo uAbraham washiyela kowabo wehla wayongena eYiputa kwenzeka ntoni.
He walked away from the will of God and never was blessed till he returned back to the homeland.
Wahamba wemka kwintando kaThixo akazi asikeleleke wade wabuyela emhlabeni wakowabo.
God never dealt with him. Not one vision, not nothing else till he came back to the homeland.
UThixo akazange asebenze ngaye, hayi ngambono, hayi ngayona ntoni enye wade wabuyela emhlabeni wakhe.
Look at Israel when they were sent down in Egypt 400 years.
Khangela uIsrayeli xa wayethunyelwe ezantsi eYiputa amakhulu amane eminyaka.
Not one miracle. Not one sign. Not one thing happened among them. Not recorded in the history of the book.
Akukho mmangaliso, akukho mqondiso, akukho nanye into eyenzekayo phakathi kwabo ebhalwanga kwezembali incwadi.
Same old 99.
Yayisekwayiloo nto indala yamashumi alithoba nethoba.
Go to church, offer the lamb, say a Hail Mary or whatever it was, go back.
Yaya enkonzweni, yanikela ngemfana, yenza Maria okanye nantoni eyayiyo, phindela emva.
Next year, same way.
Unyaka ozayo ikwayiloo ndlela.
The priest all argued, Rabbi so-and-so, we elect Rabbi so-and-so, he's got a better scholarship, he knows more about the Egyptians.
Abavingeleli bayixambulisana, uRabbi Usibani bani, sawunyula uRabbi Usibani bani, unokufunda ukuthe chatha, wazi ngokungcono ngamaYiputa.
First thing you know, the Egyptians and the all of them is the same thing.
Into yokuqala uyazi amaYiputa nabo bebonke babe into enye.
That's the same thing happened to the church.
Yiloo nto inye yenzeka kwibandla.
We've all went to be Methodist or Baptist or Presbyterian.
Sisonke siye kubuyisela kanye ubaptizo kanye ubugabe.
We got a degree out of Hartford, we got a degree out of Wheaton, we got a degree out of somewhere else, or Bob Jones.
Sasasasifumana isidanga esiphuma eHartford, sinesidanga eWheaton, sinesidanga esiphuma kwenye indawo kanye Bob Jones.
We got a Bachelor of Art, we got a DDLLD or something like that.
Tina sinesidanga Bachelor of Art, sine DDLLD okanye enye into.
What is it now to a bunch of nonsense?
Amen.
Ifumbe ayakubeni into enlonto, inqumba emfitshifitshi.
The way it was in Egypt.
Kulondlela kwakuyiyo iYiputa.
Then God never did deal with Israel till she come to her homeland.
UThixo akazange asebenze ngo-Israyeli wade wayakufika emhlabeni wakhe.
Hear me! Thus saith the Lord.
Hallelujah.
God will not deal with his church till she comes back to the homeland.
Hallelujah.
Message of the hour.
Ndiveni, itsho inkosi. UThixo akasayi kusebenza ngebandla lakhe lide libuyele kumhlaba walo umyalezo weli lixa.
Come back to the original.
Amen.
Buyelani kwakuqala.
Get away from your Methodist, Baptist, Presbyterian ideas.
Yahlukanani nembono zenzo buyisile ubuBaptist ubuRhabe.
Your Pentecostal assemblies, oneness, threeness, and fiveness, whatever it is.
ezenu zopentecost assemblies ubunye ubuthathu ubuhlanu nokwa indona yenye.
Church of God, Nazarene Pilgrim Holiness Church of Christ, all Antichrist movement.
Amen.
Ibandla likaThixo uNazarene Pilgrim Holiness, ibandla likaKristu zonke zintshukumo zobuchazi Kristu.
Now I realize this strikes the world.
Kwaye ndiyaqaphela ukuba oku kufikelele kwihlabathi lonke.
All wrong. All the devil.
Yonke loo nto iphosakele iyonke yomtyholo. Oh, bethu.
Godly men in every one of them.
Amen.
Godly people in every one of their movements.
Amen.
Akho amadoda anobuThixo kuzo zonke ezo zinto. Bakho abantu banobuThixo kuzo zonke ezo ntshukumo.
But the organization in itself is not of God.
Amen.
And God will never bless it. He never has done it.
Amen.
Kodwa umbutho ngokwawo awungokaThixo. Ye uThixo akasayi kuza usikelela. Akazange ayenze loo nto.
Now ask any historian, you'll hear this tape. They're lying and tell me when never the church organized, if God didn't lay it on the shelf and never dealt with it no more. Help us.
Ndicela nawuphina ongowezembali oya kuliva eli khasethi ubabhala ndixelele nanini na ibandla elathi lazenza umbutho uThixo akazange alibeke phaya angakhe asebenze ngalo kwakhona.
Tell me when he ever raised up the Lutheran again. Wesley Methodist or Pentecostal.
Ndixela apho wakho buvusa khona ubuluthelo kwakhona ubuyisile nobumethodist okanye umpentekoste.
Never did.
Akazange.
That organization laid down and cankered and rotten.
Umbutho walala apho wangena ukubonakala wabola.
God took individuals.
Amen.
And tried to point the people back to the homeland.
Amen.
UThixo wathabatha abantu ngabanye wazama ukukhombisa abantu emva kwilizwe labo.
And then the individuals so weak and sissified with some kind of a degree until they organized another organization. Made it a two-fold child more hell it was to begin with.
Amen.
Besuka ke abantu ngabanye babhetyebhetye kangako bangosisi banohlobo oluthile lwesidanga bade bazibumba benza omnye umbutho bawenza ngumntwana wezoko ngophindwe kabini kunoba kunjalo indawo yokuqala.
But somewhere, surely, Jehovah has a man that he can put his hands on who will not compromise with them, godly, ungodly organization.
Kodwa ndayini ithile ngokuqinisekileyo uYehova unendoda anokuibeka ezandleni zakhe engasayikwenzela kunye nabo nabuThixo umbutho ongenabuThixo.
Who'll swing the people back to the rock Christ Jesus, back to the original Pentecost and the original Holy Ghost.
Amen.
With the original signs and original wonders.
Hallelujah. That's the Lord. Hallelujah.
Eyawuthi jike abantu babuyisele kwiliwa uKristu Yesu. Babuyele kwiPentecost yasekuqalekeni nakumoya ingcwele wasekuqalekeni ngemiqonzi yakuqala nemangaliso yakuqala.
Surely he's got one
song.
Who will not break down under any kind of a persecution.
Amen.
Run out, cancel out, fall out, anything else.
Amen.
It'll stay with him.
Ngokuqiniseleyo unayo ndaweni ithile engayokugoba phantsi kwalo naliphina uhlobo lwentshutshiso ibaleke iphele iwe nayiphina enye into eyakuhlala nalo.
God never blesses Israel till she gets to her homeland. God will never bless you, a Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or a Pilgrim, Holiness, Nazarene, Church of Christ, or a Pentecostal organization.
UThixo akanakuza kusikelela umbuyisile umbhaptizi umrhaba umkatoliki okanye umpilgrim holiness umnazarini ibandla likakristu okanye umbutho wakwamoya.
He'll never bless you that way.
Asoza kusikelele ngolo hlobo.
Come back to the homeland. To the beginning.
Buyela emhlabeni wako wenu. Ekuqalekeni.
Back to the Pentecostal experience like it happened on the day of Pentecost.
Ubuyele kumava kwamoya njengoba yenzekayo ngomhla wePentecost.
When the power of the living God changed those thousands of people and set their heart aflame with the fire of God that showed genuine.
Amandla kaThixo aphilileyo aguqula loo mawaka abantu azenza zavutha iintliziyo zabo ngomlilo kaThixo owabonakaliswa uyinene.
Not impersonated signs, not some made up telepathy, not some mockery.
Hayi imiqonzi yokulinganisa, hayi ukufundwa kwengqondo ngobuchwepheshe wokuthile bokwenziwa hayi impoxo ethile.
He got into a rat race like we got in America. Who can have the biggest tent or who can have the biggest crowd?
Amen.
Ukuya ungena kukhuphiswano lukaxhuphuxhuphu njengoko sinalo eMelika, ngubani onokuba neyona ntente enkulu okanye ngubani onokuba nesona sihlwele sikhulu?
What difference does that make to God?
Kwenza uphi umahluko kuThixo oko?
God wants the people honest and hard, not to be proud.
UThixo ufuna ukuba abantu banyaniseke entliziyweni, hayi sihlwele sikhulu.
And we all got a rat race here running. What a disgrace to see if we can add 1,000 more to our organization.
Kwesi sonke sinokhuphiswano lukaxhuphuxhuphu apha siyabaleka lelinjani ihlazo ukubona ukuba singongeza elinye iwaka kunaye kumbutho wethu.
It's a disgrace.
Lihlazo.
He wants us back to the truth, back to the spirit, back to the right line, back to a highway in Christ. Back to the truth.
Ufuna sibuyele emva kwinyaniso, sibuyele kumoya, emva ekukhanye nokukuko, sibuyele emva kwindlela ephakamileyo kaKristu, sibuyele enyanisweni.
How can he ever bless us the way we go? He won't.
Angathini ukuba sisikelele ngolo hlobo sihamba ngalo, akasokuze.
He never blessed Israel until they come back to the promised land.
Akazange amsikelele u-Israyeli engadanga abuyele kwilizwe ledinga.
And when they got back in the promised land, signs and wonders begin to happen.
Yaye bathi babuyela kwizwe ledinga imiqondiso nemimangaliso yaqala ukwenzeka.
He sent a man right down among them, by the name of Moses.
Wathumela indoda kanye phakathi kwabo ogama linguMoses.
What did Moses come down with a polished up theology?
Wehla nantoni lo Moses? Imfundo yakhe yeza kwalizwe egudisiweyo?
Did he come down with a Bachelor of Arts degree?
Ingaba wehla nesidanga iBachelor of Arts?
Did he come down with an LLD PhD?
Ingaba wehla ne LLD PhD?
Come down with the power of Jehovah. And with a message, return from this land to the homeland.
Wehla inamandla, amandla kaYehova. Ekwano myalezo, buyani kwilizwe. Siye kwilizwe lakuthi.
Return, O dispersed, to your own. Hallelujah. Amen.
Uyani oni khululwe ubaniye kwelenu. Amen.
For nearly 2,000 years the Jews has been out of their homeland, scattered to the four winds of the earth.
Isithuba isondle kumawa kamabini eminyaka amaJuda bengaphandle omhlaba wawo echitha echithwe imimoya yomine omhlaba.
How that we can make this message last for weeks now if we had to go to detail.
Indlela besinothi siwenze ngayo lo myalezo uthabathe iveki ngoku uba sinongena kwingcukacha.
We can chase Israel right back and show when it was scattered by the Roman Empire on the rejecting of the Messiah.
Singamkhupha uIsrayeli abuyele umva sibonise bawasasazwanini na lulawulo lwamaRoma ekwaleni kwakhe uMesiya.
How she was drove to every nation under heaven.
Indlela wagxothulwa ngayo kuzo zonke izizwe eziphansi kwesizulu.
Go back to Jacob, Israel, back in Genesis 44 and 45.
Sibuyele kuYakobi uIsrayeli emva kuGenesis amashumi amane nesine namashumi amane nesihlanu.
And show back there how he blessed those patriarchs and told them exactly where their standing would be in the last days.
Sibonisa apho emva indlela abasikelelwe ngayo abo mawukhulu abaxela ngokuchanekile apho kuya kuba khona ukuma kwabo ngemihla yokugqibela.
And I can point to you exactly every nation of Israel, every tribe of Israel standing exactly in the nation where it said it would be.
Yeah, and ngibonisa ngokuchanekile sonke isizwe sikaIsrayeli. Sizwe ngasinye sakwaIsrayeli simi ngokuchanekile izizweni apho kwathiwa siya kuba khona.
Here we are today.
Hey, naku ke namhlanje.
The Jew that we know, that's not the real Jew.
AmaJuda lasiwaziyo asingomaJuda wenene.
The real Jew is that real Orthodox who has not defiled himself with the things of the world, who has not went out and joined other churches.
AmaJuda enyaniso ngalama Orthodox wenene angazingcolisanga ngezinto zehlabathi, angahamba angaphuma joina ezinye inkonzo.
That's the ones that's returning out or living on cheese and bread. Up on the hillsides, not allowed in the old city.
Kaola buyela phanga phesheya, aphila ngokudla isonga samasi nesonga phezukwenduli, engavunyelwa bangene kweso sixeko sakudala.
Had to build him a city on this side in an old man's land with machine guns pointing both ways, but she's beginning to put forth her buzz.
kwafuna bazakhela isixeko kwelicala kumhlabo ngengokabani bekhonjwe ngomatshini nemiphu macala omabini kodwa uqalisile ngokuvelisa amasebe akhe.
Amen, amen. Hallelujah. The time is at hand.
Amen, amen kwakhona. Ixesha lisondele.
First Ishmael and Isaac stand there fussing about the land yet, but she belongs to Israel.
Yes. Oh, glory.
Kukho Ishmael noIsaac bemi apho beqambula malunga nomhlaba nangoku, kodwa ungokaIsrael.
If you have to go over to New Jerusalem, they won't let you come to the old Jerusalem.
Uba kuthe kwenzeka uwele ungene kuJerusalem entsha, abayi kuvumela ukuba uze kuJerusalem endala.
You have to go there first, let them explain it all to you. The Arabs then take you to the other side, that's Ishmael's children.
Umele kuqala apho qala baze bakucacisele yona yonke ama-Arab. Baze bakuthathe bakusekele inye icala ngabantwana baka-Ishmael abo.
Wait, there's coming a time when God's children are going to take her over.
Hallelujah.
Kodwa linda. Kukho ixesha elizayo xa abantwana bakaThixo baya kuyithabatha bathabathe ulawulo. Injalo loo nto.
Jerusalem will be rebuilt again.
IJerusalem iyakwakhiwa ngokutsha.
The daily sacrifice will be set up.
Amadini emihla ngemihla ayakumiselwa.
And the Antichrist will make a covenant for them last 7 weeks, and in the midst of it he'll break that covenant. Turn them all into Catholicism.
UMchasi Kristu uyakwenza umnqophiso kwiveki ezintathu zokugqibela. Yaye embindini wazo uyakwaphula lo mnqophiso. Abajikele bukatolika.
The abomination will spread over the whole thing like that, and then the end shall be.
Isigizi liyakusasazeka kuyo yonke indawo ngolo hlobo sizeke isiphelo sibekho.
Watch, 70 weeks.
Khangela, iveki ezimashumi asixhenxe.
Yeah, they're near 2,000 years. They've been away.
Ewe basondele kumawaka amabini eminyaka bemkayo.
They've been drove now.
Babegxothiwe ngoku.
Their people like wasn't hard in Pharaoh's heart.
Bangabantu njengoba kwakunjalo kwenziwa lukhuni kwenhliziyo kaFaro.
He had to harden Hitler's heart.
Kwanyanzele kubayenze lukhuni inhliziyo kaHitler.
Millions of them died.
Izigidi zawo zafa.
Look at this Eichmann, guilty of killing 6 million Jews. 6 million of them.
Khangela kulo Eichmann. Onetyala lokubulala izigidi ezithandathu zamaJuda. Izigidi ezithandathu zawo.
Human souls, babies, children, adults, all put to death. Eichmann, one man.
Imiphefumulo yabantu, intsana, abantwana abadala. Bonke babulawa ngu-Eichmann, indoda enye.
Look at Russia, how you drove them out of there.
Khangela kwi-Russia, indlela wakhuphela ngawo phaa ngaphandle.
They drove them everywhere. They've been a despised nation.
Bawatyala kuyo yonke indawo, ebesisizwe esideliweyo.
But because of the love of their money, they came back again.
Kodwa ngenxa yokuthanda imali kwawo, abuya kwakhona.
But that little minority is returning into Palestine.
Amen.
Kodwa amasalela amancinane abuyela ePalestina. Amen, bazalwane.
When you see or begin to come to your homeland.
Xana imbona iqalisa ungena emhlabeni wakhe.
They got enough in there now to make that about 144,000.
Angena apho ngoku uyakwenza malunga nekhulu elinamashumi amanane sine amawaka.
What's happening?
Kwenzeka ntoni ke?
They all know they're Joseph. Don't you worry.
Amen.
Yes, sir.
Bayakumazi uYosef wabo ungakhathazeki. Ewe mhlekazi.
And they're all standing there waiting for it to happen.
Yaye bonke beme apho belinde ukuba kwenzeke loo nto.
In the very hour that.
Kwangalo yure ke yakuthi.
The nations have declared them a nation this last year.
Izizwe ziwavumele ukuba sisizwe kulo nyaka upheleleyo.
When that hits, we're near the end. The Gentile church is gone.
Xa kuthe kwathi chapha oko, sikufutshane nesiphelo ibandla lentlanga limkile.
So almost any time, God could say, Israel is my people.
Ngokungenzeka naxesha nina, uThixo angathi uIsrayeli ngabantu bam.
When that is, the Gentiles are finished.
Xa kwenzekile oko, intlanga kuphelile ngazo.
They will trod down, said Jesus in Matthew 24, the abomination maker of desolation.
Bawunyathelela phansi watsho uYesu kuMateyu 24 isikizi lesiphanziso.
They'll trod down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished.
Bawunyathelela phansi ndonga zeJerusalem kude kuzaliseke ixesha lentlanga.
When that's finished, then the Jews will return back into Jerusalem to reestablish the temple and temple worship.
la kubaliphelile ngoko amajuda ayakubuyela eJerusalem ukuza kumisela ngokutsha itempile nonqulo letempile. Sizayifumana yonke loo nto kwimiyalezo elandelayo. Amashumi asixhenxe eveki zenjongo entlantlu ntandathu.
I'll read that before closing, because it'd be just about time then for us to get home and come back tonight at 7 o'clock.
Ngoku ndizawufunda nje le phambi kokuvala kuba sekumalunga nexesha ngoko lokuba sigoduke ukuze sibuye kwakhona ngokuhlwa ngentsimbi yesixhenxe.
First, you put it down to finish the transgression.
Okokuqala uba uyayibhala kukuza kugqibela isiqeqo.
Daniel, the 9th chapter, 24th verse.
UDaniel isahluko sethoba umqolo wamashumi abini anesine.
To finish the transgression, 1.
Uza kugqibezela isiqeqo, inye.
To make an end of sin, 2.
Uza kuphelisa isono, isibini.
To make reconciliation for iniquity, 3.
Ukuza kucanyagushelwa kobugwenxa, 3.
To bring in everlasting righteousness, 4.
Ukuziswa kwalo ulilungisa sisine.
To seal up the vision and prophecy, 5.
Ukutywinwa kombono nesiprofeto sisihlanu.
To anoint the most holy, 6.
Ukuthanjiswa kwalo ungcwele sisithandathu.
That's what we'll speak on tonight. God bringing to pass.
Kwayilonto esakuthetha ngayo ngokuhlanje uThixo esenza kuzaliseke.
Now wait, let me go over it again, so you get it.
Ngoku imama ndiyiphinde kwakhona, uze ube nokuyiqonda.
First, finish the transgression.
Okuqala kugqityelwa kwesirheqo.
Second, make an end of sin.
Okwesibini kupheliswa kwesono.
Third, make reconciliations for iniquity.
Okwesithathu kucanyagushelwa kobugwenxa.
Fourth, bring in everlasting righteousness.
Okwesine kukuziswa kolilungisa.
Fifth, seal up the vision prophecy.
Okwesihlanu ukutywina kombono nomprofeti.
Sixth, to anoint the most holy.
Okwesithandathu kukuthanjiswa kwalo ingcwele.
Let me read it to you now, out of the Bible. It's the 24th verse.
Mandinifundele yona ngoku iphuma eBhayibhileni. Ivesi yamashobini anesine.
7 weeks are determined upon thy people, the Jews.
Sisibamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu amaJuda.
And upon thy holy city, Israel, Jews, Jerusalem.
Nomzokowenu ongcwele Israel, amaJuda, iJerusalem.
To finish transgressions, 1.
Ukuba sithintelwe isirheqo eyokuqala.
Make an end of sin, 2.
Zicinywe izono, yesibini.
To make reconciliations for iniquity, 3.
Bucanya kushelwe bugwenxa esithathu.
To bring in everlasting righteousness, 4.
Kuziswe bulungisa kunaphakade esine.
And to seal up the vision, 5. The vision and prophecy.
Utyinwe umbono esihlanu umbono nomprofeti.
And to anoint the most holy, 6.
Ithanjiswe ingcwele kangcwele esithandathu.
That's exactly what he came to tell him that would be done and then the end would be.
Yilondo kanye awayezwa kumxela yona eyayiza kwenziwa kubeke kufika isiphelo.
Now, tonight we'll get what those things are and see how close we are to that.
Ngoku ngokuhlanje sawungena kubenza into nayo izinto sise sibone kuba sisondile kangakanani nakuzo.
And then next Sunday, bring in and place these time elements.
Amen.
Exactly where we're standing.
Hallelujah.
Ukuze ucabelanilayo singenise sibeke ezo zinto ngokwexesha ngokuthanekileyo apho simi khona.
I love him.
Yes, amen.
Ndiyamthanda.
Israel returning to their homeland. Israel.
Israel ebuyela emhlabeni wakhe kwaIsrayeli.
Let me just say this now while I guess it's off the tape. Let me say this.
Make ndithethe nje le nto ngokomzuzwana. Ndiyaqonda ukuba ikhaseti licinyiwe.
The very hour that Israel become a nation.
Kwangalo yure uIsrayeli abasisizwe.
The reason I've always believed for my class here that there was something that I'd have a part before I die of getting Israel back to the Lord.
Isat so banda soloko ndikholwa kubantu abafundayo apha kukuba kwakho into endiyakuba nenxaxheba phambi kokuba ndife yokubuyisela Israel enkosini.
Because when the very hour by the Pan-American chart that Israel was declared a nation for the first time for 2,000 years since they've been scattered, not a people.
Ngokuba xa kanye ngakulo yure ngokwetshat ye-Pan American, uIsrayeli wavunywa ukuba sisizwe okokuqala kwisithuba samawaka amabini eminyaka ukusukela ekubeni bachithachithwayo bengobantu.
It was that very same hour, exactly to the hour, that the angel of the Lord met me up on earth and sent me to the, with the gospel.
Kwangayo yona lo yure ngokuchanekileyo ngeyure entloko, ingelosi yenkosi yahlangana nam phaa ngaphesheya yandithuma ukuba ndine evangeli.
The very same name. May the 7th, 1946.
Kwalondo inye. Ngo May, umhla wesixhenxe, 1946.
Now, then, another thing that gives me to know is restoring the hearts of the children back to the Father and the hearts of the fathers to the children. The message.
Ngoku ngoko enye into endinika ukuba ndazi kukubuyiselwa kwentliziyo zabantwana zibuyele koyise nentliziyo zoyise kubantwana umyalezo.
Notice Malachi 4, not 3, 4.
Qaphela kuMalaki isine, hayi isithathu, isine.
Another thing, when Billy, my son, and I, Brother Ern Baxter, was on our road to Palestine.
Enye into ngethuba uBhili unyana wam kunye nam nomzana uEn Baxter sasihamba sonke sisiya ePalestina.
After we had met the Jews at Brother Argenbach and they'd seen the meeting.
Emva kokuba sasihlangene namaJuda kwamzana uAgenbright baze bayibona inkonzo.
Louis Petrus had sent these Bibles over there.
ULouis Petrus wayewathumele izibhayibhile phaa ngaphesheya.
He said, these Jews come said, if you will call up a bunch of the leaders of Israel.
Was what la majuda eza athi kubani akubiza iqela lenkokeli zakwaIsrayeli.
I mean not these new rabbis with all their ceremonies, but call the real Israelite leaders together.
Ndithetha hayi abarabi batsha nawo wonke la matheko wabo koko uhlanganise iinkokeli zenene zamaIsrayeli.
And we have read this New Testament, and we know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things, like the woman at Samaria.
Yaye sifundile kule Testament entsha kwakhona siyazi uba xa uMesiya esiza uya kusifundisa ezi zinto njengalaa mfazi waseSamariya.
We know that Moses said our Messiah would be a prophet.
Siyazi uba uMoses wathi uMesiya wethu uya kuba ngumprofeti.
And when you can tell them and show them by the scripture that
yaye xa unokubaxelela ubabonise ngesibhalo oko
which we will get in tonight's message
siyakufumana kumyalezwa ngokuhlwa nje
that they had to be darkened and their hearts cut off so that the Gentiles' face could come that we'd have a time of reconciliation for the Gentiles
uba kwanyanzeleka bazenzwe emnyama inhliziyo zabo banqanyulwe ukuze isithuba senhlanga singene kwaye sasiya kuba nethuba noxolelwaniso lwentlanga.
And their hearts were hardened, just exactly like it was the time of Joseph and so forth.
Sibe inhliziyo zabo zenziwa lukhuni kanye nje uma kunjalo ngexesha likaYosefu njalo njalo.
And then bring those Jews to a place and call those men from that audience, just like you do the Gentiles here by that inspiration of the Spirit.
Ukuze ke ungenzwe loo majuda endaweni yawo aze abizwe loo madoda ephuma kweso sihlwele kanye njengoba usenza kwezi ntlanga zilapha ngaloo mphefumlelo yomoya.
Because they said, if this Jesus, if he is the Messiah, and your words are true, then he is not dead, and he's alive.
Ngoku athi ukuba lo Yesu uba unguye uMesiya namazwi akho ayinyaniso ngoku akafanga kwaye uphilile.
And if he's alive, he promised to be in his servants, his disciples.
Yaye kuba uyaphila wathembisa kuba uya kuba kwabakhe abakhonzi bakhe abakhonzi bakhe abafundi bakhe.
And if we can see him do the sign of the prophet then we will believe that he is Messiah.
Yaye ukuba singambona esenza umqondo womprofeti ngoko siyakukholwa ukuba yena ungumesiya.
What a perfect thing. Exactly right. Then what would that do?
Yenjani ukugqibelela into ngokuchaneke kanye. Ngoko ingenza ntoni loo nto?
A nation would be born in one day amongst the leaders.
Isizwe singazalwa ngamininye phakathi kwenkokeli.
Every one of them would say, we know it.
Kamunye kuzwa ngathi siyayazi.
When that rabbi says that, that settles it.
Amen.
Alo rabbi ethetha loo nto kuphelele apho.
A nation would be born in one day. Israel would be born in one day.
Isizwe singazalwa ngamininye. Israel uyakuzalwa ngamininye.
And I was on my road and stood at Cairo, Egypt with the ticket in my hand and 15 or 20 minutes of calling time.
Ndandisendleleni ndime eCairo, eEgypt, ndiphethe itikiti esandleni kwathi ngeshumi elinesibini okanye amashumi abini emizuzu phambi kwexesha lokubizwa.
They switched to make the call. And I walked down to see a little piece of this ebony with a little elephant made out of ebony with an ivory tusk.
Babelungisela ukukhwaza ndandisihla ndisiya kubona icebo elincinane lomsimbithi kukho ingonyama encinane eyenziwe ngomsimbithi inebamba lendlovu.
I was going to send it to a doctor friend of mine, Dr. Sam Adair, for a paperweight.
Ndanza kuyithumela kugqirha uthile ngomhlobo wami, ugqirha uSam Adair, ukwenzela into yokucinezela amaphepha.
And I was looking at it and something said to me, this is not yet the hour. Stay out of Palestine.
Ndandikhangele kuyo ke kwakho into ethi kum, asikabilo lixa, hlala ngaphandle kwePalestina.
So I thought that was just me thinking that. And I went on.
Ndaze ndacinga ibindim nje lo ndicinga loo nto ndaqhubeka ndibheka phambili.
So said, this is not the hour.
Kwakho into ethi asililo ilixa eli.
And I went out behind the hangar. I raised up my head to God. I said, God, was that you speaking to me?
Ndaze ndajikela ngemva kwendawo yokulayisha impahla ndaphakamisela izandla zam kuThixo ndathi, Thixo, ingaba nguwe lo uthetha nam?
This is not the hour. Stay out of Palestine. This is not the time.
Yathi asililo ilixa eli. Hlala ngaphandle kwaPalestina. Asililo ixesha eli.
Then I took my ticket and changed it and went from there up to Rome. And come back to Lisbon and Portuguese and from there back to the United States.
Ngoko ndathabatha itikiti lam ndalijika ndehla ukusuka apho ndayakuphuma eRome. Ndabuyela eLisbon uya kwela maPhutukezi nokusuka apho ukuza kungena kwisizwe zeMelika.
The hour was not yet.
Ilixa alikafiki.
The iniquity of the Gentiles hasn't filled up yet, just to the end of the cup, but someday that'll be.
Ubugwenxa bentlanga abukazaliseki ukuya nje ekupheleni kwendebe, kodwa ngenye imini iyakwenzeka loo nto.
And God will send somebody there that's a prophet and will prove to them.
Kwaye uThixo uyakuthumela umntu othile apho ongumprofeti. Aze waqondise.
I trust that God will raise him up right away, whoever he may be. That'll raise him quickly.
Ndiyathemba ukuba uThixo uyakumvelisa kungekudala noba kuyawaphina. Amvelise ngokukhawuleza.
I believe it has to come. That's what we're studying this far. That we're so close.
Ndiyakholwa ukuba oko kumele kwenzeka. Nantso into esikufundela yona oku kungokuba sisondele kakhulu.
And remember, the very minute that the Jews received Christ, the Gentile church is gone.
Yaye kumbula kwangalomzuzu amaJuda akwamkela ngayo uKristu ibandla lenhlanga limkile.
Then the Gentiles has the plagues poured out upon them, the tribulation.
Ngoko inhlanga sifana isibetho sigalelwa phezu kwazo imbandezelo.
And how can men, great teachers, teach and look at this Bible like this and say that the church goes through the tribulation period?
Ke bangathini abantu abafundisa abakhulu abafundisayo babe bejonge kule Bhayibhile ngolu hlobo baze bathi ibandla liyangena kwisithuba sembandezelo.
When it's not a scripture, the Bible says it. You haven't got one thing.
Ngoku ngekho sibhalwe eBhayibhileni ngaloo nto abanayo nento enye.
I bet tell me not long ago, said, oh, Sister McPherson taught that the church should go through the tribulation because we'll be shining lights in that time.
Indoda ethile yandixelela kungekudala kwithuba elidluleyo yathi, oh, uDade McPherson wasifundisa ukuba ibandla liyangena kwimbandezelo kuba siyakuba zizibane ezikhanyayo ngelo xesha.
It's Israel then, not the Gentiles.
Kusirayeli ke lo xesha, hayi intlanga.
The Gentiles is done gone, the church.
Intlanga sezimkile, ibandla.
They have to go through no tribulation.
Alimelanga kungena mbandezelweni.
The dragon spurted water from his mouth, the 17th chapter, and made war with the remnant, the sleeping virgin.
Inamba yakhupha amanzi ngomlomo wayo, isahluko seshumene sixenxe, yenza imfazwe namasalela, intombi ezileleyo.
Not that the real church has gone on.
Hayi, ibandla lenene limkile.
She's done at the wedding supper. For this space of time where the wedding supper will be gone on the last week.
Selikusidlosa ngokuhlwa somsitho ngenxa yaba isithuba sexesha apho kuya kube kuqhubeka isidlosa ngokuhlwa somsitho iveki yokugqibela.
That's when the tribulation sets in, when the locusts and persecutions rise upon the churches and things like that.
Yaye ngoku xa imbandezelo iyakungena, xa inkumbi neentshutshiso ziyakuvela phezu kwamabandla, izinto ezilolo hlobo.
Then at the end, in the 19th chapter, here she comes with her bride. Hallelujah.
Ngoko ekupheleni kwisahluko seshumi elinethoba nalo lisiza likunye nomyeni walo. Hallelujah.
King of kings and Lord of lords. Best you're dipped in blood and the heavenly host riding on white horses coming with him.
Ukumkani kakumkani, nonkosi kankosi, isambatho sakhe sithiwe nkxiwe egazini, umkhosi wasezulwini, khwele amahashe amhlophe usiza kunye naye.
There she comes. To take her place for the millennium. Amen.
No. Nalo lisiza. Uzawuthabatha indawo yalo kwimillennium. Amen. Oh.
Blessed be the name.
Oh, malibongwe igama. Malibongwe igama lenkosi. Malibongwe igama. Malibongwe igama. Malibongwe igama lenkosi. Yesu ikama, ku Yesu ikama, ku Yesu ikama, lenkosi.
Yesu
ikama, oh, ku Yesu ikama, ku Yesu ikama, lenkosi. Lenzeni likuli kama lake, olenzeni likuli kama lake, olenzeni likuli kama lenkosi. Lenzeni likuli kama, olenzeni likuli kama, lenzeni likuli kama lenkosi. Nienza njani loo nto?
You make it great in your life.
Ulenza libe likhulu ebomini bakho.
You live such a life that they can say, there is a servant of Christ.
Uphila ubomi ngokuze baze babe nokuthi nanku umkhonzi kaKristu.
That's how you magnify the name.
Nanzo indlela ulenza likhulu ngayo igama.
And say, oh, don't you love him? Yeah. Oh, my.
Masibone, oh, animthandi. Oh, bethu.
Our little song down a manger long ago. I know it's really so. A babe was born to save man from their sins.
Icole twel ncinane ngoku esitali udala dala ndiyazwa kunjalo ngenene usana lozalwa uza kusindisa abantu ezonweni zabo.
John saw him on the shore, a lamb forevermore.
Uyona walubona linqwemeni imvana ngona phakade.
That lamb with them seven seals, only one in heaven and earth was able to tame.
Lo mvana inamatyuni asixenxe ikuphela kwayezulu nasemhlabeni eyayinako ukuwathabatha.
In a manger long ago,
ndiyazi ukuba ngenene kunjalo usana lwazalwa usindisa abantu ezonweni zabo. Yohane walubona elunxwemeni imvana ngona phakade. Oh, malibongwe igama lenkosi. Oh, malibongwe igama. Oh, malibongwe igama. Malibongwe igama lenkosi. Malibongwe igama. Malibongwe igama. Ngiyakuthanda ukudumisa nikuthandi nina.
Now we don't come to church just to hear a sermon. That goes with it.
Koko siye enkonzweni sizele nje ukuva umyalezo. Kona kuhamba nawo.
But we come to church to worship. Worship in the spirit and in truth.
Kodwa sayibandleni ukuza kudumisa. Sidumise sikumoya nenyaniso.
You've heard the truth, that's the word.
Ni vile inyaniso lilizwelo, yabona?
How to worship is to express yourself to him.
Ngoku kudumisa kuzichaza kuye, yabona?
Oh, I love that man of Galilee. Get us a little farther.
Oh, ndiyayithanda loo ndoda yaseGalilee. Siphe isingqi esincane kwelo emhlekazi.
You know what, Teddy?
Uyalazi, Teddy?
I forget now, let's sing. Let's sing.
Ndiyalibala ngoku, masibone, masibone.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. Kuba indenzele kukhulu kangako ikholele izono zami lapho kumoya ngaphakathi ondayithanda ndayithanda loo ndoda yasegalilee umbutho safu wayokuthanda zetempileenyini wekwaya zonkosi banenceba
Pulapulale faze kule ni wamkhelela zonke izono zakhe ukuba wena todo masihlanikesha uyalow kholela zonke isono wazakhona olunzulu lwanke naphakathi waze wakhwaza izane libona indoda yasegali Taitanda landota yasikalili pumekalili Kuwa indenzelo kukulu kangako Itwale lisono san Fagumwe mwakata Oh, taitanda, taitanda landota yasikalili Ndiyamthanda nimthandi nina.
Oh my heart, don't you?
Ngentliziyo yam yonke nimthandi nina.
Isn't he wonderful?
Akamangalisi yena.
Oh,
mangalisi. Yesu.
What is it?
Umcebisi umkanokholo uThixo namandla ungu. Isinisa indicina tsasongi songu nehlazo yamangalisa umhlanguli wami malibongi kama lakhe
Masithobe
inhloko zethu ngoku sicinge ngalonto ndandilahlekile kodwa ngoku ndifunyenwe ndikhululwe ekugwetyweni. Siyaphuka kunomsebenzi. Yesu, ndinika inkululeko usindiso oluzeleyo. Yandisindise ndigcina kuso sonke isono nehlazo. Wamangalisa umhlangano wam malibonge igama lakhe. Wamangalisa, mangalisa uYesu kum kebisi kumkani kolo uThixo namandla nguye. Yasindisa endikhina kuso sonke isono nehlazo. Wamangalisa umhlangano wam malibonge igama lakhe. Icinge ndandilahlekile ngoku ndifunyenwe ndikhululekile ekugwetyweni. Yesu, ndinika inkululeko nosindiso oluseleyo. Uyandisindisa, wenza ntoni yena? Uyandigcina kuso sonke isono nehlazo. Ndiphakamisele ngentla kwaso olo mangalisa umhlangulo wam malibonge igama lakhe. Ngoku sonke oko mangalisa umangalisa uYesu kum ukebisi kunani oxolo uThixo namandla nguye. Kuyandisindisa endigcina kuso sonke isono nehlazo. Wamangalisa umhlangulo wam malibonge igama lakhe. Ndiyamthanda uYesu usuku. Ndiyamthanda. Ndivuya kakhulu ngoku ndisindisiwe, ndivuya kakhulu ngenxa yokuba ndilindele ukuza kwakhe. Ngoku izandla zethu siphakamisile ukuba sijongenene. Ndiyamthanda. Ngoko nimele ukuba nithandane. Kuba ukuba anibathandi abo ninokubabona, nditsho apha ndingathini ukumthanda yena lowo ndingambonanga. Masibambe isandla somnye umntu sithi, ndiyamthanda. Sandra said, "We are going to talk."
Just thank he made us
Cinga nje wenza eso sikhilo lo sikhulu kuthi.
Don't we love him? Isn't he wonderful?
Ngaba simthandi akamangalisi yena.
How thankful we are for our Lord Jesus. Never forsake us.
Indlela sinomulelo ngayo kwinkosi yethu Yesu akasayi kusishiya.
Lo, I am with thee always, even to the...
Yabonani ndinani njalo kude kubese.
Are you enjoying the 70 weeks of Daniel?
Ngaba niyazivuyela iveke esimashumi asixhenxe sika Daniel?
Oh, don't we love him? How does it do?
Oh, asimthandi na yenza njani lonto? Isso aí, Aco. Siyabona kuba sisondela kwinto ethile.
Isaiah the prophet has spoke of it. Jeremiah spoke of it.
Uisaya umprofeti wathetha ngayo. Uyeremia wathetha ngayo.
Daniel look back and see what they said.
UDaniel wakhangela emva wabona oko bakuthethayo.
It caused his heart to be stirred.
Kwayenza inhliziyo yakhe yachukumiseka.
He set his face towards heaven. He fasted. Sackcloth and ashes.
Waze wakhangelisa ubuso bakhe ezulwini. Wazila enesikhwexayo nothuthu.
He wanted to hear so he could warn the people.
Wafuna ukuva ukuze abe nokuyala abantu.
Lord, we see by books also, thy book.
Nkosi, siyabona ngencwadi kananjalo, incwadi yakho.
The book of Isaiah, the book of Jeremiah.
Incwadi ka-Isaya, incwadi ka-Yeremia.
The book of James, John, Luke, Mark, Matthew. The book of Revelation. All thy books that we are near the end.
Incwadi ka-Yohane, uYakobi, uLuka, uMarko, uMateyu, incwadi zesityhilelo, zonke incwadi zakho ukuba sisondele ekupheleni.
And we have set our face towards heaven in prayer, supplications, to find where we're living, Lord.
Kwaye sikhangelise ubuso bethu ezulwini emthandazweni izincwino ukufumanisa ukuba siphila phina, Nkosi.
We begin to see daylight breaking.
Siyaqala ukubona ukuthi qheke kokukhanya kwemini.
Lord, we come to you.
Yaye Nkosi, siza kuwe.
Our faith looks to you now.
Ukholo lwethu lukhangele kuwe ngoku.
Laying aside every weight, every sin, every little unbelief that would so easily beset us.
Yes.
We press now towards the mark of the high calling, knowing that our time is limited.
Sibekele bucala wonke umthwalo, sonke isono, yonke intwana ongakholwa enokusirhawula ngoku sisulu, sigxunele kubizo lwaphezulu, sisazi uba ixesha lethu libaliwe.
Bless these people in your Lord, they love you.
Sikelela abantu balapha, Nkosi, bayakuthanda.
They're yours. They come out, you're the ones doing the revealing.
Banga bakho baphumile, nguwe wenza isityhilelo.
We pray that you'll grant these things to us as we wait on thee.
Siyathandaza uba usinike izinto njengoko silindele kuwe.
Give us a good afternoon of study, Lord. Give us understanding.
Siphe ukufundisisa ukuko ngale njikalanga, Nkosi. Siphe ukuqonda.
Bring us back again tonight, fresh.
Usibuyise kwakhona ngokuhlanje sihlaziyekile.
Lord, anoint me this afternoon. Oh, as I study, Lord, for this sixfold reason of the visit of Gabriel.
Nkosi, ndithambise ngale njikalanga. Oh, ndisafunda, Nkosi, ngesi sizathu sintlantlo ntandathu sotyelo lukaGabriel.
If Gabriel comes to visit and give a sixfold meaning, Lord, we must know that.
Uba uGabriel uzele ukutyelela ezokunika intsingiselo entlantlo ntandathu, Nkosi, simele ukuyazi loo nto.
We study by the books and know we're near.
Sifundisisa ngezo ncwadi sazi ukuba sisondele.
So we pray that you'll reveal it to us tonight.
Ngoko siyathandaza uba usityhile loo nto ngokuhlwanje.
Next Sunday, Lord, oh God, place them days in there.
Kwicala ndilawo, Nkosi, oh Thixo, sibeke ngendawo ezo ntsuku.
I don't know how, but you can bring us right to the time.
Andazi uba njani, kodwa nguwe onokusizisa kanye kwelo xesha.
Grant it, Father. We're looking to thee.
Siphe oko, bawo, sikhangele kuwe.
We love one another. The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin.
Siyakuthandana negazi lika Yesu Kristu unyana kaThixo lisihlambulwe kuso sonke isono.
We're looking to thee now.
Sikhangele kuwe ngoku.
Help us as we wait on thee, Father, through Jesus our Lord.
Sincede njengoko silindele kuwe, bawo, ngoYesu iNkosi yethu.